Hlalani, yaqolisa ngokuba ndikwenzile okuya ngalwane uBorders, kodwa bekukho ingxaki engxamisekileyo kanye phandle phaya ebesifa umhlaza phaya nje kuye kwafuneka ndiye kuyo nje ndiyayazi uya kundixolela ngokuya nje yonke ilungile ndikuthiyile ukufika emva kwexesha ndibe ndilindile nje okwethutyana kunye nokudibana nabahlobo abathile kuze emva koko ndize kule ngxaki esandula kuziswa embi kakhulu kakhulu ke kufuneke ndiye kuyo kwamsinyane andiyazi nje indlela emandiqale ngayo ngale mva kwemini bendicinga endleleni ngabo yintoni endiya kuyitsho kwisihlwele sabantu njengaba lona ibe ngumhlangano ophawulekileyo obalulekileyo kum kwaye andikutsho okuya nje kuba ndiphambi kwenu ndikutsho ngokuba kusuka entliziyweni yam kwaye ndifuna ngamnye waba balungiseleli bazi ukuba ndiwubalela lona omnye wemikhulu yemihlangano yam endakhe ndanayo injalo loo nto ngenxa yentle intsebenziswano yenu ukubalasela kwayo ndibonile amaxesha xa kwakuyo ndibe nokuninzi kwisihlwele abaninzi abazileyo kodwa andizange ndabona umhlangano endakhe ndanawo ebomini bam omnandi ngaphezu kobudlelwana kunabo endithe ndanabo phakathi kwenu bazalwana uThixo anisikelele ndiyathemba amabandla enu aya kukhula kwaye ande kude kungabikho siphelo kuwo ndiyathandaza ukuba uThixo uya kunigcina kulungiselelo ade abuye lowo umthandazo wam onyanisekileyo ngani kwaye ndibe sekulinganeni xa ndandinaba ngaphezulu abalungiseleli kwintsebenziswano nje ngaxesha lithile eAfrika India ngolwahlobo xa sasiya kuba naliqela amakhulu kwibhodi kodwa zange kubekho elinjeya ixesha khangeleka ngasemva kwam intliziyo enye nomxhelo omnye oko ngenene kuyamangalisa ndiyakuncoma oku bazalwane kwaye ngokuqinisekileyo nantoni na endinokunenzela yona mbulani nje ndingumzalwana wenu ubusuku abubimnyama imvula ayiku nangamandla ndiyabona ndiyakwenza nantoni na endinakho ukuninceda ndibhekisele phambili le vangeli inkulu okanye ndinenzele into ethile uThixo abe soloko enani ndifuna ukuthi kananjalo kumzalwane wam omncinci apha uRoy Borders ndisandula kumazi umzalwane uBorders ixesha elifutshane ndabe ndisoloko ndifuna ukufumana umntu othile oya kundenzela imihlangano umzalwane uRoy ukhangeleka ebethe ngqo endaweni akangomlungiseleli ngusomashishini ndimvumele enze emibini okanye emithathu imihlangano nje ukubona oko aya kukwenza kwaye oko ziziphumo umxhelo omnye kwaye ngokusesiqhelweni ukuba umlungiseleli uyeza ukuzokwenzela imihlangano ye kwasoloko kukho umlungiseleli onento yimbi engenye kwaye unemfundisi okanye into engenye athi afune ukuyizisa kwaye angene phakathi kwegquba labalungiseleli aze azise imfundisi ngoko usengxakini yabona ye kungcono indoda hayi umlungiseleli kakade ukungena umntu othile undibuzile wathi mzalwane uBrenham ingaba unguyesu yedwa ungokayesu yedwa ndathi ngokuqinisekileyo hayi waza wathi umntu othile uthe wena akukholelwa ekuthetheni izilwimi ndathi abandazi kakuhle yiloo nto yonke ngokuqinisekileyo ndinjalo ngoku kwaye umzalwane uBorders ngokuqinisekileyo linene lomkristu wenze umsebenzi omhle kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo ndiyambulela umzalwane uBorders ngokundimema ube neentsizi ezininzi iingxaki ezininzi kodwa yenawo wenze umsebenzi omhle uThixo amsikelele umzalwane uBorders umthandazo wam onyanisekileyo umzalwane uWagner ndicinga uluhlobo lukasihlalo ngaphambili ndiyakholwa umlowo bendisoloko ndidibana naye wekomiti umsebenzi omangalisayo njengohlobo awenze ngalo ngelinye ixesha mhle undimemele endlwini ukuba ndibe kunye naye hlale endlwini yakhe ngokuqinisekileyo bendifuna kakubi ukukwenza oko bendingaphantse nje ndibe nako ukuyiva ngokuvakalela ndafuneka ukuba ndisale ukuba ndacinga mhlawumbi kunye nobo budlelwane bomangalisayo ndingathanda ukuza kundi ngabanye kumakhaya enu yabona njengokubona ngamnye wenu kwaye bendiyihloniphile imvakalelo yakho kwaye ndiqinisekile umzalwane uWagner uyaqonda nje indlela ebe iyiyo uyabona okokubandi ukuba ndiyakwekamzalwane uWagner bendiya kufuna ukuya kuye ngamnye wenu ngolwahlobo ukuba andikwenzi oko umzwana uwekna ngenye imini kwelinye icala nje kwelinye icala ufuna iwaka leminyaka ukwahluka kunye ngamnye wenu ke siya kuba nexesha elimangalisayo ngaphaya umzalwane uToy ngokuqinisekileyo yena nje andiboni indlela azenza ngayo izinto ezininzi ngaxeshana kodwa unakho ukufumana okuninzi kwenzeke imbonile ngenye imini kwisidlo sakusasa samadoda indlela ebethatha ngayo indawo yomshumayeli idikoni umgcinisana kwaye nantoni nangaphezulu ezayo kwaye wayezama ukuyenza yonke uyayithanda inkosi ndibe nenyweba yokudibana nomfazi wakhe nokubona intombi yakhe ethandekayo kunye nomyeni wayo becula uqinisekileyo ibikhuthaza yenje ndathi kutho kuye imizuzu embalwa egqithileyo akudingeki ukuba babesekhaya besenza umsebenzi oqhelekileyo bafanele baphume babesedlelweni lobuvangeli ndaweni ithile kunye nezipho ezinkulu njengeziya yabona ngamnye unazo ndiyathemba andishiyi namnye ngaphandle inenekazi elidlala ipiyano abaculi kwaya kwaye bonke ababekho ngokuqinisekileyo ndiyabancoma ngentliziyo yam yonke kwaye amakhwenkwe apha uJean noLeo banqwenele ukuvakalisa iimvakalelo zabo kuni kananjalo ukuthenga iiteyibhu kunye neencwadi kunye nenxaxheba ekuye kwafuneka bayenze ndiye nje ndadibana nabo emnyango imizuzu embalwa egqithileyo kwaye ndibaxelele ndiya kukuvakalisa iimvakalelo zabo kuni bantu ngokuqinisekileyo bancoma yonke into eniyenzileyo ekubancedeni kunye nentshukumo enkulu kaThixo kwaye ngoku oku kuphuma kum unyana wam umfazi wam kunye nomolokazana wam kunye nabo bonke abaninzi umntu othile ebesithi ngubani utate uBrenham leyo yeyona ntombi ineentloni endakhe ndayibona kubomi bam bonke ow bethu umzalwane uArt Wilson uqinisekile nowonke ndiyamazi ndiyakholwa yayikumzalwane hayi yayikumzalwane uJoel Rose obunye ubusuku wathi siya kuba nodade uBrenham enyuke ezeqongeni kwaye waphantse ukuhlaselwa yintliziyo yena nje yena uneentloni ngenene sithandi ukuba akuyi kufa siqaqa ungema nje umzuzu ukuze umntu othile abone enjani ukulunga intombi endayitshatayo kulungile molokazana wam umfazi kabhili uLois ungema sis nje umzuzu lowo ngumfazi kabhili kunye nomolokazana wam abaninzi benu bavile ngoJoseph aninjalo abantu baseAfrika bamthumela ityasana encinci yemibala emininzi ndambona iminyaka emithandathu ngaphambi kokuba afike xa ugqirha wathi asisokuze sibe nolunye usana sasingakwazi ukuba nalo abantwana bethu bafanele babe ngabesigera mama wam abantu bomfazi wam bangala ndlela iintsana zabo zonke zezesikera kwaye inkosi yandixelela ukuba ndandiza kuba nalo olu sana xa ugqirha wathi ayinakwenziwa wathi nje ayinakwenziwa ndathi iyakwenziwa nakanjani kwaye salinda iminyaka emini emva kombono weza wokuba ndiyakuba nenkwenkwe kwaye ndifanele ndiyibize igama layo Joseph kwaye emva koko kwabakho enye intombi yazalwa wonke umntu wandihleka wathi ubuthetha uJosephine ndathi hayi ndithetha uJoseph njengenkwenkwe mhlawumbi uyakuthabatha indawo yam xa ndimtile kuba uYesu ulibazisile kwaye emine iminyaka ngaphezulu emva koko ugqirha wayeqinisekile akusayi kubakho omnye iminyaka emine ngaphezulu uJoseph wafika ndiyamangala mama ukuba akunakumphakamisela phezulu nje ithutyana ifuna babone oko inkwenkwe sele ingumoya wobuprofeti kuyo kwaye yona yima nje ithutyana Joseph nankuya ulungile ufana nonini uneentloni ndiyakunixelela okwenzekayo sasimtyile uneminyaka emine ubudala ngoku kodwa xa wayenesithathu sasimtyile waze wathi tata azandathi ewe sithandwa wathi uDavid leyo yinkwenkwe eyayikhubazekile kwaye yaphiliswa unyana kamnumzana wuthi ohlala ebumelwaneni kuthi wathi ndandi ndimbonile enengozi isithuthuthu akanaso kwayesithuthuthu kwaye yonzakalisa umlenze wayo ikrazula iimpahla zakhe kwicala langasekunene ndathi kwakuphi okuyasithandwa wathi ezantsi kwindledlana apho sihlala khona kwaye iintsuku ezintathu kamva inkwenkwe yeza isuka ekentaki khwele isithuthuthu kwaye uDavid wehla ngendledlana umntwana wenzakalisa icala lakhe langasekunene kwaye wakrazula iimpahla zakhe kanye njengokuyibona kwakhe uJoseph. Xa ndamnikezelayo enkosini intsasa kwakukho ezininzi iintsana zimile kwaye zinoonina kunye nazo esiguqweni. Xa ndafunqulela uJoseph ezingalweni zam ndingacingi ngoko ndandikutsho ndathi, "Joseph, nyana wam, wena ungumprofeti, lowo ngumthandazo wam kakade, kwaye ndiyakholwa iya kuba njalo okokuba uThixo uya kuthabatha yonke into awakhe wandinika yona aze ayiphindaphinde amatyeli aphindiweyo aze ayibeke kulaa nkwenkwe ngoko xa ndisimka iya kuthabatha indawo yam. UBilly ibe esi sihlobo sam, ndimkhulisile, umina wasweleka xa wayeneshumi nje elinesibhozo leenyanga ubudala kwaye ndibe nguyise nonina kuye, kodwa ukhangeleka ngokungathi akanabizo lokuba ngumshumayeli. Uneentloni, usemva kunye nanjalo njalo, konke okuninzi okufana nonina, iintloni, kodwa ube engumncedi omkhulu kum emhlanganweni. Kuba ndiye ndamthemba ndamthabathela phaya ndamnika umsebenzi onoxanduva. Yabona, laa msebenzi wamakhadi okuthandazelwa umsebenzi onoxanduva. Umntu othile ufuna lawa aze apha. Indoda ngelinye ixesha yathi, "Ndiya kukunika $50 ukuba ungafaka umfazi wam eqongeni. Bekunokuthini ukuba oko bekunokwenzeka? Ngoko bebeya kuthini umoya oyingcwele?" UBilly wazi kakuhle kakhulu ukwazi ukuba angaze akuzame okuya. Ubeya kuyazi ukuba bendiya kufumanisa kwangoko nje efika eqongeni. Ke inkosi iya kuyityhila yiloo nto yena angasokuze ayenze. Ke ngoko sonke sinombulelo kuwe. Kwaye ngoko umgcini ndawo inene elithe lasinceda esangweni phaya kwaye ndicinga uluhlobo lomgcini ndawo apha okanye into ethile okanye unogada esangweni. Kubo bonke abantu abasivumeleyo sifumane eli holo lemidlalo andinakuthi enkosi ngokwaneleyo, ndiyincoma ngokuqinisekileyo kunye nako konke okwindlela yonke nayo yonke into eyenziweyo. Ngoku bandixelele umzalwane uBorders kwixesha eligqithileyo ukuba bandithabathele umnikelo wothando. Ndiyakuncoma oko kwaye ngentliziyo yam yonke ndiyakusebenzisa ngokungcono ukwazi kwam ukwenzela ubukumkani bukaThixo. Ngoku asikuko esikugcina apha okuthethayo, koko sikuthumelayo kwaye iqinisekile ukuba uThixo uyafaka oko kuvimba wenu ebukumkanini obuzayo. Ngoku andinankqubo kanomathotholo, andinanto yakuthengisa, kodwa ukuba niyakuze nifune enye yezi tshefu okanye into ethile emayithandazelwe, ndibhaleleni eJeffersonville, Indiana, Post Office Box 325. Iya kulungiselelwa ngokukhethekileyo ize ithunyelwe emva kuni kwaye ndiyakholwa kolalungiselelo. Kwaye ngoko ukuba wakhe wanqwenela ukunditsalela umnxeba, Butler 21519, ndifumane eJeffersonville, Indiana. Ke okanye ukuba nicinga ngoku ya ndibuzeni nje eJeffersonville, baya kutsala umnxeba. Ngoku andikwenzeli oku ukuze ndifumane idilesi yakho ukuba ndibe nexesha elinzima ukufumana umntu othile ukuba andiphendulele iileta kunye nanjalo njalo. Kwaye ngoku andiyikho kangako, konke kulungile. Ndiyakholelwa kwezi nkqubo, yonke into eza kunceda uThixo mayenzeke. Kodwa wena uyayazi ndiziva ngolu hlobo, okokuba ilungu lebandla imbophelelo yalo yokuqala yile ngezishumisalo kunye neminikelo ukuxhasa ibandla labo. Ukuba ulilungu lala mabandla alungileyo amelweyo apha, xhasa ibandla lakho, olo luxanduva lwakho lokuqala kuThixo. Zisani isishumi neminikelo endlwini yobuncwane, kwaye indlu yobuncwane ngokuqinisekileyo niyazi ukuba yayiyintoni. Kulapho nifumana khona ukudla kwenu, ye kulapho nifumana khona ukudla kwenu komoya, kwaye imbophelelo yenu isebandleni lenu, hayi kumvangeli onjengam. Ithatyathelwa ndaweni thile kunye emihlanganweni xa sinemikhankaso enjengale apho unokuthile kubekwe ecaleni ukunceda ukuwuxhasa oko ukhathalela mna, kwaye ndiyanibulela kakhulu. kwaye lonke ixesha amalapho okuthandazelo okanye nantoni enjengaleya iye yesimahla ngokwenene. Akukho nto kuye konke konke esi kwaye iincwadi zethu nanjalo njalo siyazithengisa zona zi kufanele sizithenge zona amashumi amane epesenti ngaphantsi kunoko sizifumana ngazo kuze emva koko si oku kuokuya kufumana omninzi umonakalo kuzo kwaye ixabiso lokuhambisa ngaphandle kokuya emva koko kufuneke uzitsalele apha uze emva koko uzithengise. Kutheni ubungenakho ukuqhekeza kwanqu nazo ukuba bekufuneka uyenze, yabona? Kodwa siyakwenza nje ngenxa yokuba oko kukwenza umyalezo ufike kuni ukuzama ukwenzela nina nincedakale ngokwini kwaye emva koko xelela omnye umntu uze ugqithise kubo. Leyo yiloo nto ezi zinto zikokwayo, akunjalo? Ubukomanisi bukhupha iincwadi zabo kunye nezinto zokufunda simahla ngokuba zilulawulo olukulu. Ndingumntu nje omnye, ndinqwenela bendinako ndinemali nje ukuthi zonke iincwadi nayo yonke into isimahla bendiya kuyenza, kodwa ndinako ukuyenza. Fanele ndibe nento ethile yokubuyela emva kwakhona ndize ndivelise ezinye ngaphezulu okanye ndithenge ezinye ngaphezulu. Inkosi inisikelele kwaye niyakundithandazela, aniyi kwenza njalo. Kwaye xa ndiphesheya kweelwandle kunye nakwezo ndawo zimnyama apho amagqirha amileyo kwisandla ngasinye akucele umngeni kuyo yonke into itshoyo, amaxesha abanzima, imimoya eshushu yentshutshiso iyabhudla, ndinganibeka eluhlwini okanye nina nindibeke eluhlwini lwenu. Kwaye ndiyakhumbula xa kufuneka ndihlangene nalaa mcelimngeni wamagqirha namadimoni kunye nezinto phandle phaya ethaveni, ndingatsho iSaint Jose iyandithandazela. Niyakuyenza, niyakukwenza okuya. Phakamisa isandla sakho ukuba uyakukwenza, nithi ndiyakukuthandazela. Nkosi. Nkosi bazalwane bam, Nkosi. Ndiza phakathi kwenu uze ndibe ngumzalwana wenu kunye nokuzisa kunceda ukuzisa uxolo noKristu yonke into elungileyo kuni. Ndithandazeleni ukuba ndishiyelele ngaphandle nabani na, xoleleni, andijolisanga kukwenza kodwa ngokunyaniseka okukhulu. Inkosi. Kwaye iintsikelelo zikaThixo kuni ngamnye kufuneka sigoduke ngokwamsinya. Ndinamalunga nomhlangano weentsuku ezintathu phaya kwibandla lam elincinci ukubafundisa bona ubhaptizo lomoya oyingcwele, ukuthetha ngelwimi, imiqondiso nezimanga zilandela amakholwa kunye nanjalo njalo yabantu abakhona phaya phakathi phaya. Ndiyakholelwa kuzo zonke izipho zikamoya, ndikholelwa kuyo yonke iBhayibhile. NdingumPentekoste ukusuka emantla entloko yam ukuya ezinyaweni, ngaphakathi ngaphandle, konke ukujikela nokugqobhoza. NdingumPentekoste. Ewe Mhlakazi, bathi ndingumbhaptizi wawutshini? NdingumPentekoste mbhaptizi, ndingumbhaptizi ofumene intsikelelo yobuPentekoste. Ke ndiyayithanda iNkosi uYesu kwaye ndandishumayela ndadibana nabanye abahlobo abasuka eArkansas ngaphandle. Ndaye sasithetha malunga neArkansas eLittle Rock ngobunye ubusuku njengoko kwakukho umzalwane womNazarene omdala kwiintonga zokuhamba kwaye wayethengise ipensile esitratweni iminyaka kwaye nanko ephandle esitratweni ngemini elandelayo kunye nezi zindala iintonga zokuhamba esihle inyuka ngesitrato nje edumisa uThixo nje ngoba busuku waye iRobinson Memorial Auditorium. Nina bantu abasuka ngaseLittle Rock niyazi apho ikhoyo kwaye waphakamisa isandla sakho waze wathi, umzuzu nje mzalwane uBrenham, ndifuna ukubuza wena into ethile. Ndathi, ewe Mhlekazi, yintoni? Waze wathi, uyazi xa ndakuvayo uShumayela ndandiqinisekile wawungumNazarene kuba yiloo nto wayeyiyo. Wathi, ndandiqinisekile wawungumNazarene kuba uShumayela njengomNazarene. Waze wathi, emva koko uthe ubulilungu ngoba busuku lebandla lobubhaptizi. Waze wathi, lonke ibandla lakho phantsi amaPentekoste, but andikufumani oko. Ndathi, kulungile, kulula oko, ndingumPentekoste Nazarene mbhaptizi ke oko yiloo nto ikuko. Yonke into yile sibanye kuKristu uYesu, sibotshelelwe zizibophelelo zothando lakhe. Masithanda zeni ngoku, ngaphambi kokuba sivule ilizwi. Asifuni kunigcina thuba lide ngoku ukuba nibe semva kwexesha kwinkonzo yenu ngobu busuku. Kodwa masicele uThixo ngoku eze ngaphakathi asikelele ngokugqithisileyo ngokuninzi. Bangaphi abanesicelo ngoku, phakamisani izandla zenu nize nithi, Nkosi uThixo, uze nje undikhumbule, ndinesidingo namhlanje. Thixo abe nani. Bawo wasezulwini, njengoko kwakhona nje sisondela ebukhoneni bobungcwele bakho, siva, hayi kwaye kuphela ukuvakalelwa nje ukukhulula izihlangu zethu, kodwa sikhulula iintliziyo zethu kwaye nje sizibeke phambi kwakho, bawo. Siya kubulela wena ngako konke othe wakwenza kulo mkhankaso omkhulu. Siyaqonda, Nkosi, ukuba ubukhulu abuthethi manani. Ubukhulu bubukhona bakho, kuba kwakubhaliwe ngokubhekiselele ukuza kukaMesiya ukuba zonke iindawo eziphakamileyo ziya kwehliswa kwaye iindawo ezihlileyo ziya kuphakanyiselwa phezulu. Amagqaba aya kuqhwaba izandla zawo, neentaba ziya kutsiba njengeenkunzi zegulu. Kwaye umntu ebeya kucinga ngokucinga kobukrelekrele babo ngelaa xesha likhulu eliya kubaliwa, ezaa nkqwelo zomlilo zokulwa ziya kuza zisuka ezulwini zisizisa uMesiya. Kodwa yenze kanjani omdala omngqwabalala umshumayeli ukukhangeleka ephuma entlango yela kwayuda enganxibanga kwankqulu njengomlungiseleli ezibhijele ngentwana yofelo ukwenzela impahla, uboya kuye wonke kwaye iindevu zakhe kubuso bakhe bonke, eshumayela hayi ebandleni kodwa elunxwemeni lweYordane ememeza, uqukani kuba ubukumkani bezulu busondele. Ezantsi ngaseludakeni lonxweme kusiza imizila yeenyawo zomqheli waseGalili ezaya emanzini, kwaye uThixo wayiqonda ngenene kwaye wayihlonipha de wavula amazulu kwaye bambona umoya oyingcwele usehla njengehobe phezu kwayo. Oko kwakukukhulu, oko umntu akubiza kukhulu ngamanye amaxesha bubuvuvu emehlweni akho, Nkosi. Kodwa oko umntu akubiza ubuvuvu kukhulu emehlweni akho. Ngoku sivuya kakhulu ngokuba into enkulu yenzekile eSenoze. Apha kuhleli abalungiseleli abahleli apha, abanye babo ngabe-Assemblies of God, abanye babo ngabe-Church of God Independent kunye nama-United Pentecost kunye nazo zonke iintlobo ezahlukileyo. Kwaye apha ndimi phakathi kwabo ndingengowawo nawuphi umbuzo, kodwa ndizama ukuma embindini ndithetha kubo bonke kwaye sibanye kuwe ntliziyonye xhelomnye ndawonye. Elinjani ixesha lokuba umoya oyingcwele uvuselele into ethile? Siphe oko, Nkosi. Yiba nathi wena, Nkosi. Sikelela lonke ihlelo elimelweyo apha. Siphe oko, Baba, bonke aba balungileyo abalungiseleli, anga amabandla abo angakhula kwaye ahlume, Nkosi, banga abagulayo bangaphila, imfama zibone, izithulu zive, abomi basindiswe kwaye bazaliswe ngumoya oyingcwele, kwanga kungabakho imvuselelo kwesi sizwe sonke apha eyakushukumisa ulwandlekazi lwaseNtshona. Siphe oko, Nkosi. Kwanga kungabakho engako imjondelelo phakathi kwabazalwana ukuze bangabi nakho nje ukuphumla enye eya kuqhitha enye, kwaye lonke ibandla liya kuya phambili njengenkulu imanyano linobudlelwane elinye nelinye, qhekeza isonka ukusuka kwindlu ukuya kwindlu kunye nobunye bentliziyo. Siphe oko, Nkosi. Thumela laa mvuselelo esilindele yona. Sikelela ibandla njengoko lilindele impiliso yalo ngale mva kwemini, nabaninzi belindele intsindiso yabo, kwaye undincede, owu Thixo, njengoko ndifunda kwangcwele amazwi akho. Wanga umoya oyingcwele ungathabatha oko kuko kwakho, Nkosi, ukuze kukuzise ezintliziyweni zethu, uze emva koko undisebenzise, Nkosi, ukunikeza isabelo esanelisayo selizwi lakho kuye ngamnye nakuye yonke intliziyo elambileyo. Ndive ndiyathandaza, bawo, egameni likaYesu ndiyacela, amen. Umntu othile usandula kundinika imbalelwano encinci waze wathi, umzalwane uBaxter osuka eCanada uthumele uthando kunye nemibuliso kuwe kwaye ulapha eCalifornia ngoku ubambe umhlangano eConcord uThixo amsikelele umzalwane wethu uBaxter George Patterson ngaba ulapha uGeorge Patterson ngaba usemhlanganweni ukuba ulapha thabatha uthando lwam uThixo akusikelele mzalwane uPatterson thabatha uthando lwam uluse kumzalwane uBaxter indoda elungileyo kwaye ukuba nabani kuni ukhona apha ukuba nifuna ukuva intshumayelo eshunyelwa yindoda eyaziyo yenziwa njani abani niye kuva yena ukuba nikhona phaya ngokuqinisekileyo ngumshumayeli omangalisayo sasikunye emininzi iminyaka uthando lwam aluzange lufe kumzalwane uBaxter alusokuze unebandla elikhulu eCanada akakwazi ukuba nam kwakhona ngenxa yemfuno yebandla lakhe ndiyayazi ukuba oko yintoni nkqu nomnquba wam namhlanje nto leyo isisiseko sam ngoku abantu abathumela iminikelo kwesi siseko banenombolo karhulumente ebuyela kuwe ukuninika ukukhululwa kwirhafu kuko konke okuthumelayo kwesi siseko isisiseko esingenzi ngeniso sibizwa umnquba kaBrenham kwaye ndiyayazi phaya amathenjwa abeke uxinzelelo kuwe masakhe umnquba omkhulu lala apha uvumele abantu beze kuwe oko uvakala lungileyo kodwa asiyontando kathixo ngam kukho abanye abantu abangenayo imali eyaneleyo yokuza kum ufanele ndiye kubo ndiyabona ke ndiyayazi kuyintoni ukuba noxinzelelo lubekwe kuwe kwaye umzalwane uBaxter wenza lubekwe kuye ke kufanele ashiye umkhankaso aze aye ebandleni lakhe inkosi sikelele umzalwane wethu uBaxter ndabatha uthando lwam nombuliso ngokukhethekileyo wenzele mna ukuba uya kuyenza mzalwane ngoku masityhileni kwisibhalo ukwenzela isiqendwana malunga namashumi amabini emizuzu elandelayo kwelinye lelizwi elo elingayi kusilela kwaye bonke abantu abalapha abagulayo abanesidingo sayo nantoni zingenise nje elizwini bendiza kushumayela ngalemva kwemini kunjengoko ukhozi lususela indlu yalo kodwa ufumanisile amakhwenkwe afumene oko apha aze akuthengisa ebantwini kwimoya encwadi kwaye ngoko ekubeni ndibuthothorhana emqaleni wam ndithabathe esinye isiqendwana kwaye ndiyacinga ngoku ndinako konke kuchaziwe oko ebekufanele ndikuchaze kulungile masityhileni kuyohane ongcwele uyohane isahluko seshumelinesine ukwenzela isifundo sesibhalo sethu kwaye kulaphulisisani njengoko sifunda isibhozo sokuqala semiqolo kayohane ishumi elinesine
Let not your hearts be troubled. Ye believe in God.
Inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwani kuThixo, kholwani kananjalo nakum. Endlwini kaba zininzi indawo zokuhlala. Ukuba abe kungenjalo, ngendanixelela. Ndiyemka kwaye ndiya kunilungiselela indawo. Kwaye ukuba ndiyemka, ndiye kunilungiselela indawo. Ndiya kubuya ndize kwakhona, ndinamkelele kum. Ukuze apho ndikhoyo mna, nibe lapho nani ngokunjalo. Apho ndiya khona, niyakwazi, nendlela niyayazi.
Thomas saith unto him, Lord, we know not where thou goest.
Athi uThomas kuye, Nkosi, asiyazi apho uya khona wena. Kwaye singayazi njani nendlela. Uthe uYesu kuye, ndim indlela, inyaniso kunye nobomi. Akukho mntu uzayo kuba engezi ngam. Ukuba benindazile, ningenimazile nobawo ngokunjalo. Kwaye ngokunjalo ngoku ke niyandazi mna. Kwaye nindibonile mna, athi uPhilip kuye, Nkosi, sibonise ubawo, kwaye oko kosanelisa, ngamanye amazwi ukwanelisa.
Ngoku,
oko, koko endifuna ukuthetha kuko ngale mva kwemini. Ibe isisikhalo sentliziyo yoluntu okwe kusukela ekubeni singabantu, singathanda ukubona uThixo. Kwaye ndifuna ukuthabatha malunga neendlela ezine ngale mva kwemini ukundibonisa uThixo okokuqala ndifuna ukuthabatha uThixo kwihlabathi lakhe lonke, uThixo elizwini lakhe, uThixo kwinyana wakhe, uThixo ebantwini bakhe. Kwaye sinako singayithabatha ngezininzi ezinye iindlela, kodwa ndithanda ukuthetha ngokusuka kwezo zifundo zine, iindlela ezine ezahlukeneyo esiza kujonga kuzo ukubona ukuba singambona uThixo.
Ngoku
akukho mntu apha kuphela oko kuya kuthanda ukubona yena. Andingethandi ukubona uThixo, ndingathanda ukumbona. Ke ukuba unguThixo, nto leyo esiyaziyo nguye, ngoko kutheni singenakho ukumbona? UYobi ngelinye ixesha watsho oko, eyona ncwadi indala eBhayibhileni, watsho into enjengale: ukuba ngendazile apho ahlala khona, bendiya kuya kunkqonkqoza emnyangweni wakhe, kwaye bendingathanda ukuthetha naye. Kwaye wathetha noThixo, uThixo wamxelela ukuba azigqinqise njengendoda, kuba yena wayeza kuthetha naye, kwaye wehla ngesaqhwithi waze wathetha noYobi. Indikhumbuza nge phaya ngakwindawo yethu sihlala kumlambo iOhio, kwaye kwakukho inkwenkwe encinci eyaya kwisikolo secawe esithile, isikolo secawe yeBhaptisti kwilizwe lethu, kwaye yayithabatheke kakhulu. Ngenye imini xa yabuza unina ukuba lo mntu obizwa uThixo, lowo siya ecaweni ukuya kumnqula, ukuba ungongako ukuba mkhulu umntu, andazi nokuba ungandivumela ndimbone. Ndingathanda ukumbona. Oh, unina wathi komncinci wakhe, wathi, kuhle nyana, kufuneka ubuze umfundisi ntsapho wakho wesikolo secawe. Umama akakwazi ukunikeza impendulo. Ke esikolweni secawe wathetha nomfundisi ntsapho, waze wathi, andikwazi ukunikeza oko nam, ke kungcono ubuze umalusi. Kwaye emva kwentshumayelo babuza umalusi, kwaye umalusi wathi, hayi nyana, wathi, akukho mntu unakho ukumbona uThixo. Wathi, uThixo ufana nje nomoya, kwaye akunakho ukumbona. Kwaye kakade oko zange kuyanelise intwana encinci, kwaye wayeqhele ukuhlobana kunye nexhego ezantsi kumlambo iOhio, kwaye yayiyendala eyenene indoda engumlobi, ingwevu ezindevini, kwaye ingamashumi amathandathu anesihlanu amashumi asixhenxe eminyaka ubudala, izihlalele ihlala kwesilityotyombe isikhephe. Kwaye ndilobile nayo ngokwam, kwaye sasiqhele ukunyuka sijikele isiqithi silobe sibeke ijumper lines. Ke le ntwana incinci yayikunye nalo ngenye imini phezulu emlanjeni, kwaye endleleni ebuyayo nako kusiza uqhithelo, kwaye kwafuneka bakhawulezele enqwemeni kumisa isikhephe sabo esincinci, ngokuba amaza ayemabi kakhulu kunye namaza anogwebu ade abe aya kuphethula iphempe elincinci. Ke emva kokuba uqhithelo luphelile, baphuma ngaphaya kwemithi batyhalela isikhephe esincinci enxwemeni, baphumela emsingeni womlambo owawumalunga nemayile enye ukunqumla umlambo iOhio phaya. Baqalisa ukwehla ngomlambo bephinyela njengoko indoda endala engumlobi yayitsala izibhexo. Kwaye xa babesemva komthi, indoda endala engumlobi yayixelele inkwenkwe encinci ibali njengoko yayiyibuzile kutheni yayingatshatanga, kwaye ingenamntu woyikhathalela. Kwaye yathi, owu nyana, kukho umntu othile ondikhathaleleyo, kwaye isizathu sokuba ndingatshatanga, umfazi wam usezulwini ulindele mna. Kwaye yaqhubeka nebali, kwaye njengoko babephumela ngaphandle emsingeni, babesiya empuma ngesikhetshane esincinci okanye besiya entshona gxebe ngesikhetshane esincinci, kwaye indoda endala engumlobi ijongene emva phezulu emlanjeni ngasentshona. Kwakusemva kwemini, kwaye ilanga lalitshona, kwaye emva kwemvula weza umnyama. Kwaye oh, ndicinga ukuba lelona xesha lihle xa imvula ihlambe bonke ubumdaka busuke emithini, kwaye yayikhangeleka mihle kakhulu, luhlaza kwimibala yawo yemvelo, kwaye zonke intyatyambo zintle kwaye imo iphantsi izisa ivumba lomfiyo lixesha nje elihle emva kwemvula ndicinga ngandlela ithile indikhumbuza emva kwemvuselelo xa umoya oyingcwele ungenile waza wahlamba lonke uthule waza wasenza salunga kwakhona phambi kwenkosi nje ukuma ebukhoneni ngokufana nondikuko ngale mva kwemini nje ukuhlamba ebukhoneni benkosi uYesu moya oyingcwele ususa zonke intandabuzo noloyiko nezinto kuthi kwaye simi ngokuhlangeneyo emva kokutshizwa okuvela ezulwini kuzalise imiphefumlo yethu njengendoda endala engumlobi yayiqalisa ukutsala isikhephe sayo umfo omncinci waqaphela ukuba iinyembezi zaqalisa ukuphuma zisehla ngobuso bendoda endala engumlobi kwaye intwana encinci yajika ukuze ibone yintoni eyayijonge kuyo kwaye kwakukho umnyama unqamleze isibhakabhaka ke umfo omncinci ehleli kumva wesikhephe wathabatheka ke wayebambelele ecaleni lentambo yesikhephe waza waphakama waza wabalekela kumva wesikhephe waze wawela phantsi ethangeni lendoda endala engumlobi waze wathi ndifuna ukukubuza into ethile athe umama wam nomfundisintsapho wam wesikolo secawe okanye umalusi akabi nakho ukundiphendula yaze indoda endala engumlobi yimisa izibhexo zayo yathi yintoni intwana yathi ndiqaphele ujonge kulaa mnyama yathi bandixelele ukuba uthixo wabeka oku yaphaya yathi yinyaniso leyo ntwana yam wathi ukuba uthixo mkhulu kangako ingaba ukhona ubani ongambonayo yaze indoda endala engumlobi yayiholela inkwenkwe encinci esifubeni sayo yaze yathi iintsikelelo kuwe ntwana yam incinci mandikuxelele into ethile konke oku bendikubona iminyaka emashumi mahlanu egqithileyo ibe inguthixo kube kukho okangako uthixo kwingaphakathi de ibe nakho ukumbona kwingaphandle ngoku leyo kuphela kwendlela oya kuze ube nakho ukubona uthixo ukumfaka kwingaphakathi lakho umvumele yena ajonge ngamehlo akho kwaye uya kuzazisa yena kakade uthixo usehlabathini akukho namnye onengqondo elungileyo onokucinga yehlela apha eLos Angeles eMount Palmer ndaweni ithile uze ujonge kokuya yona imifanekiso abathe bayithabatha nokwakujongwa kwesibhakabhaka kukhulu apho la makhulu anamashumi amabini ezigidi zeminyaka zendawo yokukhanya ungabona kucazulule okuya kube ziimayile uze ubone apho uya kuya khona utheni uya kwenza imigca yezithoba ukujikeleza isixeko kodwa futhi ungenakho ukuyicazulula ibe ziimayile kodwa ngaphezulu kokuya kukho isixhoba siguqula imitha yelanga ngaphaya kwaye xa umntu ejonge kokuya inye kuphela into onokuyenza ukuphakamisa izandla zakho kwaye kangako ucule indlela omkhulu ngayo indlela omkhulu ngayo nganye ijika ngokugqibeleleyo de babe nakho ukukuxelela ukusithela kwelanga nenyanga amashumi amabini eminyaka phambi kokuba yenzeke ukuya kumzuzu icwangciswe ngokugqibeleleyo ngenene nguthixo kuze emva koko ukuba nje uya kuqwalasela endalweni indlela athe uthixo aya kushukuma ngayo kwindalo yakhe indlela elaa hlabathi liqethuke ngalo nje intwana ukuzisa ubushushu nomoya obandayo kunye ukwenza imvula enkcenkceshela izityalo indlela uthixo aphila ngayo kwihlabathi lakhe ingaba uya kukholelwa oko ngokuqinisekileyo uyayenza kwaye ngaxesha lithile bendithetha nomntu kwisifundo sikathixo kwaye bekusezantsi kwi-Ekentucky waze wathi kum wayengongakholelwayo umnumzana uwood kunye nam sasizingela oonomatse saza saya ngaphaya siyokucela ukuba singazingela kwindawo yakhe waze wathi owu qhubekani watsho umzana uwood wathi lona ndim kunye nowam umalusi ufuna ukuzingela wathi wood akuthethi ukuthi wehlile kakhulu de kufuneke uthwale umshumayeli lonke ixesha waze wathi hayi lona nje ngumalusi wam wathi thanda ukuzingela wathi ndi kwaye bendisehlathini malunga neeveki ezimbini kunye neendevu malunga nesiqingatha se-inti ubude kwaye ndimdaka kangangokuba ndandinako ngenxa yokulala emhlabeni indlela esasisiba semahlathini ngayo ndandiphandle ndiphumlile kwaye olo luhlobo lwam lokuphumla ukuba ndafumana uThixo kwindalo leyo yayiyibhayibhile yam yokuqala yayinguThixo kwindalo yakhe kwihlabathi lakhe waze wathi kuhle wathi kulungile ndiyaqikelela ukuzinxulumanisa nabashumayeli wathi kodwa uyayazi ndinembono yam ngezo zinto wathi andikholelwa nakuluphi uhlobo lwenkolo kwaye kwakukho enye indoda ihleli kunye naye saza saqhubeka sithetha malunga nenkolo bayenza ethityana kwaye ndema nje phaya ndisitya iapile endalichola emhlabeni kwaye yena le ndoda indala iyayifanele ibe ngongakholwayo yathi ndabe ndisoloko ndimmangele ndingathanda ukudibana nomshumayeli othile yaze yathi lowo ngulowo owayengaphaya apha e-Acton ngelaa xesha yathi uyazi udade omdala ngaphaya kwenduli andinakho ukulibiza igama lakhe kanye ngoku yathi laa ndoda yayimi phaya kwi-Methodist Campgrounds exhaswa ngezimali libandla lamawisile oko akuqhelekanga kodwa yenzeka kwaye sasinomkhankaso wempiliso ngoku nina mawisile nifanele nikukholelwe oko uDon Wesley wayikholelwa ukuqinisekileyo wayenza bonke abahlaziyi ngaphambili bayayikholelwa impiliso engcwele kwaye yathi emi emhlanganweni ngoba busuku wathetha nodade walo mfazi mdala ngapha ekubeni umfazi wam kunye nam nomyeni wakhe konke esasinokwenza wayemke kakhulu ngumhlazi oogqirha babemncamile iveki ngaphambili kwaye ukumbeka kumandlalo wesicangca ngalaa ntsasa yathi wayekwenjalo imeko yaze yathi udade wabo waya kulaa mhlangano kwaye lo mshumayeli wabiza igama lalo mfazi waze wamxelela ukuba eze beka ityhefu kulo mfazi unomhlazi udade wabo kwaye wayenza ngoba busuku kwaze ngentsasa elandelayo watya ihem namaqanda waze wapheka ipayi ye-apile eliqhotsiweyo ukwenzela isidlo sakusasa wayitya yathi ndifuna ukuhlangana laa mshumayeli ngenye imini ndema nje phaya yaze ndathi ingaba uya kumazi umshumayeli yathi hayi andimazi waze umzalwane uwood wajonga ngapha kum wabetha imehlo yaze ndathi ingaba ufuna ukundixelela ukuba akumkholelwa uthixo yathi andiyi kuyikholelwa ndide ndiyibone ngathi mdala kangakanani laa mthi we-apini ow wathi ndawubeka phaya malunga namashumi amane eminyaka eyagqithayo ndathi kusekutshanje kuseptemba asibanga namoya zulu ibandayo okanye kwanto ndixelele mhlekazi uthetha ntoni okuya ubukrelekrele buni obuthetha kulaa mthi buze buyenze laa ncindi yehlele ezantsi ezincandini ize izifihle kubusika galela amanzi kwisiqobo uze ubone ukuba iya kuyenza okanye beka inkonxa ezeleyo kuwo uze ubone ukuba iya kwehlela ezantsi ize izifihle emhlabeni iphepha imoya ezulu ebandayo ukuba ayikwenzanga oko imoya ezulu ebandayo iya kubulala ngoko nangoko kodwa obunye ubukrelekrele bubalekisa incindi buyithobele emhlabeni iphume kulaa mthi kwaye iwugcine ushushu ukusuka emagqabini awela emhlabeni ukusuka emthini kwaye kwintlakohlaza elandelayo ngaphambi kwanku imoya ezulu iqalisa ukuba ngcono naku kusiza incindi buyela phezulu isizisa ubomi obutsha cacisa oko kum ndixelele yintoni eyenzayo loo nto yathi andizange ndicinge ngayo ngaphambili ngathi nguthixo kwindalo yakhe uthixo ucwangcisa yonke into nje kakuhle yathi ubani igama lakho ngathi ndingumzalwane uBrenham yathi leyo yindoda igama lendoda eyayingaphaya ndathi injalo loo nto yathi ngayo yonke loo misebe wayigqunywe ligazi loonomatse wena ngathi oko nje yinto enye ndinguye laa mntu yathi umaze njani laa mfazi ndathi andikhange wazi njani ukuba wayeza kuphila ndathi wagqitha nje sehla ngendlela apha yena nomyeni wakhe kwixesha eligqithileyo ehamba ndathi bendingayazi yathi ingaba umphilisile ndathi hayi mhlekazi uthixo uyibonisile uthixo umphilisile olo lubabalo lwakhe olumangalisayo Wayesitya kwi-api waze waluma, waze wajika intloko yakhe wathi, ungaqhubeka uye kuzingela oonomatsi. Ndabheka-bheka kwaye iinyembezi zazisihla ngezidlele zakhe. Ndabeka ingalo yam ndamwola ndathi, mzalwana, uyamkholelwa yena. Akunjalo wanqwala intloko ngokufana nokuya. Baze wajika waze wemka waye efama. UThixo kwihlabathi lakhe. Ngelinye ixesha eligqithileyo, ongakholwayo wanqumla isizwe iminyaka eyagqithayo, 40, 50, 60 iminyaka eyagqithayo, efumana abaguqulo. Wayehlakaniphe kakhulu ngobukrelekrele bakhe, bade abashumayeli belo xesha ngokuthetha ngobukrelekrele, ababinanto eyakubambelela ngaye. Kwaye wenza abaguqulelwa ekungakholweni. Kwaye ngexesha elithile impilo yakhe yanikezela. Wanyukela eColorado ngasefama apho ndandiqhele ukufama ndisebenze. Kwaye wayethabatha ikhefu emva phaya indoda endiyaziyo noyise. Wayesike indlela ukuphumela ukuze ibeke inkampu yayo. Kwaye ngenye imini yayiphuma yaze yema yaze yajonga ematyeni. Yaze yathi, uvela phi na wena? Ufike njani naphaya? Yaze imimoya yaqalisa ukugudla yathi, ingaba ndibe ngongalungisanga lonke ixesha? Ingaba ukhona na uThixo? Makathethe nam yena. Phaya, lowa ungakholwayo, lowo abashumayeli okanye namnye wayengenakho ungenakho ukumbamba okanye ukumelana naye egxebe kumazwi obulumko bakhe. Kodwa babemoyika, kodwa iBhayibhile yathi ukuba bayathula amatye yakusuka angaze. UThixo unendlela yokwenza izinto, amatye angaze. Phaya esemadolweni kunye nobuso bakhe emhlabeni, wanikezela ngomoya wakhe wokungakholwa kuThixo, waze waba ngolungileyo othobekileyo umKristu. Bathula, indalo iya kunqangaza. Ndingumzingeli, ndiyakuthanda ukuzingela, ngokuba phaya kulapho ndafumana uThixo kuqala. Kwakusematyholweni xa ndandifuna kokuqala ukumkhonza yena. Ndandingakwazi ukuthandazwa njani, kwaye sasingazange saya ecaweni. Abantu bakuthi emva babe mna ndingumKatolika, babe ngakhange Irish ngendalo, umama notata obabini ngaphandle koomakhulu wam wayengumndini. Kwaye ngoko bona ndandingakwazi ukuthandazwa njani, kwaye ndandifuna ukusindiswa. Kwaye niyazi endakwenzayo kuqala, ndahlala phantsi ndaze ndambhalela ileta uThixo, ndaze ndamxelela yena ukuba ndandixolisa ngoko ndandikwenziwe. Kwaye ndandiza kuya ematyholweni kwindlela apho ndandiqhele ukuba nokwenene ukuvakalelwa okungaqhelekanga xa ndisiya kwezi ndawo. Kwaye ndandiza kuyixhoma emthini ukuze yena abe nakho ukuyifunda xa egqitha. Kakade ndandisazi wayehlala phandle phaya ematyholweni ndaweni ithile. Ndandibone ezininzi izinto zisenzeka. Ndayazi uba yena uhlala ndaweni ithile, kwaye ndacinga yena ekubeni ongangachaphazelekiyo ngenene esonweni, yena uya kuba phandle kwindawo leyo yayicocekile nalapho abantu babengekho khona. Wayenakho, ndandinakho ukumfumana yena phaya ngcono kunokuba ndinakho phakathi kweendawo ezinje apho abantu batyobhekileyo. Ndafunda Bhayibhile yam yokuqala yayisuka kwindalo. Okanye wena uthathe la madada mancinci asuka ezantsi apha aze emke kude phezulu ukuya eKhanani, aze enze indlu yawo phezulu phaya eludakeni, aze abeke amaqanda awo, kwaye amantshontsho amancinci ayazalwa, kwaye oko usentlakohlaza. Ngala nyaka ayavuka lonke uhlobo ayazondla, kwaye xa ixesha lasebusika lifika, ixesha lokuqala, nako kusiza umoya obhudlayo obandayo ukunqumla iintaba apho umbethe ukhoyo, utshayela ezantsi phandle elilithafa apho amachibi akhoyo okanye amazantsi eenduli. Kwaye laa mpepho yokuqala ibandayo ibhudla ukunqumla phaya kunye neqabaka kuyo ndaweni ithile, kwelaa gquba likhulu lamadada, kweli qula yinkokheli encinci, encinci inkunzi yedada. Iyakubalekela phandle phaya embindini welaa qula, itsolisa loo mbombo mncinci emoyeni, ize ikhuphe esasikhalo sincinci phezulu emoyeni, ize ikhale 4 okanye 5 amatyeli, lonke idada equleni liyakuza kuyo. iya kuphakama phaya ayizange yemka kwela qula yayizalelwe phaya ngalanhlakohlaza iya kusukuma kwela qula ize iye ngqo eLouisiana njengoko inakho kuyo uwo amasimi erayisi akukho sichazi mzila ikhampasi kwaphela bakubiza uthuku lwendalo Labe soloko ndicinga ukuba uThixo unika ukuhlakanipha okwaneleyo kwidada okubizwa uthuku lwendalo ukulikhokelela kude engxakini kufanele enze ntoni kwibandla elizalwe ngokutsha lizele ngumoya oyingcwele yintoni afanele ayenze alinasichazi mzila kodwa lazalwa liyinkokeli amadada ayayazi inkokeli yawo kodwa ibandla lazi umoya oyingcwele yinkokeli yethu Kumfundisi wethu usikhokelela enyanisweni ebomini. Amadada ayayazi eyawo kodwa kukhangeleka ngathi ngamanye amaxesha asinabo obungako obukrelekrele njengedada. Kuba liyathanda ukukhathalela oko linikwe kona kodwa sizama ukuqikelela into ethile ngokwahlukileyo obo bubukrelekrele. Uyaphuma kwihlabathi elikhulu likaThixo. Ndiyakukuxelela ongakwenza abanye benu bantu abasuka kumazwe abandayo. Niqaphele la ngulube indala isiya ngaphaya ukusuka kwicala langasentla lendulo. Ize izise onke amakhasi nemipha phaya kwicala langasezantsi lendulo. Yenze umandlalo wayo. Kwaye ngobu yabusuku niphulaphule kwiindala. Kwaye iindaba ziyakuthi ngomso iyakuba yimozulu entle ningakhe nikuhoye oko bakuthoya laa ngulube indala yazi ngakumbi malunga nemo yezulu kunokuba iyakuze yazi oko kunjalo ngqo yaya kwicala langasezantsi apho kuya kuba shushu khona uya uyokuzingela imivundla uze ubone loo mivundla ihleli ngasemva phantsi kwetyholo ngokufana noku qaphela imo yezulu ebandayo kwaye ukuba uyayibona yona ingena kwintsimi yombona ilungiselela ukuna. Qaphela nje uThixo uyanyakama. Oh, umangalisa kanjani. Ukuba nje ningavula amehlo enu, ningabona yena ndaweni yonke, ukwindalo yakhe, kwindawo yonke, ukunyakama. Qapheleni yena ekuthoneni kwelanga. Qapheleni yena ekuphumeni kwelanga. Qapheleni kumnyama. Qapheleni yena ndaweni yonke, ningambona yena. Akakho kude kuni kunengalo yenu yasekunene ikhoyo. UThixo ukuhlabathi lakhe kwiminyaka ethile eyagqithayo ndandizingela i-Elk phezulu eColorado apho ndiqhele ukuzingela khona kancinci kwaye phezulu ezintabeni phaya kwakusekutsha ekwintla kwaye ikhephu lalingekangeni nzulu ukwenza i-Elk iphume kumatyholo aphezulu ukwehlela entlanjeni ke uJeff kunye nam umfama saba ndamnceda afame phaya iminyaka kwaye ndisamnceda ekuqokeleleni kwaye xa wakhwela wenyuka ukuya kuzingela kwaye ebesaya kumka kum izintathu okanye ezine iintsuku wabuyela emva kumda wasentshona womlambo iTroublesam kwaye ndandizingela kumda wasempuma kwaye ukuba sifumana i-elk besiya kuzixhoma kwaye sazi apho kufanele sibuyisele khona amahashi emithwalo kwaye nje sasikwihashi lethu lesali kwaye ngenye imini ndandiphezulu apho ngemka ukusuka kwihashe lam lesali kwaye phaya kumphetho kwaye kokuba semva kwexesha lasekwintla into yokuqala oyaziyo ilanga liya kube likhanya ngoko iyakuna emva koko iyakutyhila emva koko likhithike kwaye yimo yezulu nje eguquguqukayo kwaye ndandizingela phezulu kwakubomarha kwaye ndaza ndeva ukurhwabaza kombane kwaye ndajonga ukuza ukunqumla imdala kwaye imvula yayisiza ke ndaya njengaphaya komthi ndaza ndema phaya ithutyana de uqhwithelo lugqide imimoya yabhudla kwaye iphinyela nokujikeleza ndaze ndema emva kwemithi de igqithe emva kokuba igqithile ndandimile phaya ndicinga ngoThixo ibe yiminyaka nje embalwa egqithileyo ndandibambe le mikhankaso kwaye ndacinga mkhulu kangakanani uThixo kwaye ummangalisa kangakanani ndathi kufanele ndazalelwa le ndawo ngaphandle ematyholweni ndedwa ngokwam kude ebantwini nezihlwele kwaye abagulayo nabaxhwalekileyo nayo yonke into iimfonomfono zikhala kunye neenqwelo zezigulana zisiza ndacinga obunjani ubumnandi noxolo Nkosi mandihlale apha kwaye ndazalelwa oku lena yindalo yam apha kulapho ndingowakhona apha kulapho wena uhlala khona ndaze ndacinga kuhle ukuba andiyifumani kobu ndiyakuba nayo kwimileniyam ke ndiyakulindela nje ela xesha kwaye xa uqhithelo lwayeka ndaba buphuma emva komntu kwaye emva le ngaphaya kwenduli yentaba ndive inkunzi ye-elk endala iqalisa ukukhala kwaye yayibizwa komnye umhlambi asasazeka ngexesha lesaqhwithi kwaye yaqalisa ukubiza kumlingane ngoko njengoko uDavide atshiloyo ezibhalweni xa inzulu ibiza kwinzulu ukuba kukho inzulu ibiza kufanele kubekho inzulu iphendule kuyo ndaweni ithile kwaye emva koko landalo iyaqalisa ukuvuka kum nantsi indawo yam yokuhlala ow lowo ngumculo ngasemva kude ngapha endala engwevu ingcuka yakhala yaze iqabane laphendula ezantsi emazantsi ow be oko kuxa inzulu ngenene ibiza kwinzulu ukuva olwabizo lungqwabalala lengcuka ezinye ezingqwabalala izilwanyana zingcola kum nguthixo ndiyamva yena phakathi kwerhamncwa lakhe kunye nezilwanyana zakhe umoya uyabhudla kwenzeka ndijonga ngasemva ngapha ukubhudla ukubanda ngokwenene ukwenza amanzi abe ngumthenge kuhlaza ilanga liyaphuma ngaphaya ukuya entshona ngale ndlela kwaye likhangeleka njengeliso lijonge ngoku yaphaya njengothixo ekutshoneni kwelanga kwaye ndaqaphela yabangela umnyama ukunqamleza umwonyo kwaye ndaqalisa ukucinga nankuya yena phaya kumnyama nankuya yena ngaphaya ekubizeni kwe-elk nankuya yena ngaphaya kwingcuka ebiza nanku yena emithini yaliva izwi lakhe lisebeza nankuya yena phaya kumnyama kuba kwakufanele akhangeleke njengeyaspire nelitye lesardus kunye nomnyama phezu kwentloko yakhe ualfa no-omega isiqalo nesiphelo lowo wayekho ukhoyo yena kwaye oya kuza ingcambu nehlumelo likadavide kwaye enomnyama imibala esixhenxe ingqibelele uthixo ugqityeleliswa kwizixhenxe kwaye nanko futhi yena enjengomnyama njengomnqophiso ndaweni yonke okukhangela kuyo ungabona uthixo ukuba nje ungakhangela kwindalo yakhe kwaye njengoko ndandizalisiwe ndiza kuxelela into ethile ngoko uyakwazi ndingowenene umbhaptisi ngela xesha ndandikhangele kokuya ndazala kakhulu ngumoya oyingcwele ndade ndeyamisa umpu emthini ndaze ndabaleka jikeleza umthi njengamandla endandinako ndandikhabela omnye umlenze emoyeni kwaye ndikhwazela phezulu kwilizwi lam ndingcola haleluya 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 nje ukujikeleza 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 de ndaphantsi ukuwa emva koko ndayeka ndakuxhuzulela izandla zam phezulu nasezantsi kwaye phaya ndingcola uzuko 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 haleluya 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 njengamandla endandinako ukubaleka ndandingenako ukucinga ngenye into engenye yokutsho intliziyo yam yayibhabhazela yayiyintoni inzulu ibiza kwinzulu ndamva uthixo phandle ngaphaya ngendlela ekunokuthi mhlawumbi ubungena kumva yena kodwa kum yena wayesehlabathini ebiza ndinguthixo wendalo ndazenza zonke izinto ngesandla sam mna ewe ukuba umntu othile uza ematyholweni baya kucinga ukuba banegeza ematyholweni ukujikeleza 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 laa mthi ndaya nje ndinexesha elizukileyo ndandingenguye nabani ndandingakhathali nokuba bevayo okanye hayi ndandingamashumi amahlanu emayile amashumi amathathu emayile kakade ukusuka nakubani kude kangangoko ndandisazi kodwa ukujikeleza nokujikeleza umthi ndaya ndikhwaza ngenxa yantoni ndandikwindlu kathixo ndandinakho ukumbona yena ndaweni yonke ilanga imitha isiza phakathi kwamatyholo umnyama ngaphaya ingcuka ingxola i-elk ingxola ndaba nakho ukumva yena kwimimoya ow bethu yena ukwindawo yonke phezulu kakhulu wawunakho ukubona apho ikhephu lirhobe iintaba kwaye wehlele ezantsi kuhlaza ow khangeleka nje naphi na uya kumbona yena usendalweni yakhe yena ndiyakukholelwa oko ndema phaya ithutyana kwaze emva kwethuba ndeva into ihamba tshata 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 ndacinga yintoni laa nto ndabhekabheka kwakukho omdala umthi owiswe ngumoya phaya apho uqhithelo lwangaphambili lawisa imithi ethile kwaye kwakukho unomatse omncinci wompayina. Andazi nokuba niyazi zintoni okanye hayi. Bangaphi abayaziyo yintoni unomatse ompayina? Ngowena ungxolayo umfo okhoyo elizweni kwaye watsibela kwisiqobo esidala somtiphaya kwaye wayesenza njengathi wayemalunga noku wayeza kundikrazula ndibe ziziqwenga nje tshata 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 tshata. Wayetsibatsiba eshukuma wonke ngamandla kangangokuba enako. Oh, wayeza kundinqunqa. Kuhle, ndacinga mfo omncinci, akukho sidingo sokuba ube noku yakuthabatheka. Akuzokwenza nto kwaye mna ndiyenzile. Intoni? Ingaba ndikoyikisile? Ndacinga kuhle, akufanele woyike malunga noko. Bendidumisa nje uThixo owasidala thina sobabini. Yabona? Akukho sidingo sokuba ukrazuke. Bendidumisa yena ke sukuthabatheka ngolo hlobo ke. Bendidumisa uThixo, ufanele waze ngcono kunokundingcwala ngolo hlobo, sukundiphazamisa xa ndikhwaza ngolo hlobo, ukuba ndonwabile, hlukana nam, yabona. Kwaye ke kwenzeka ndiqaphele, laa mfo omncinci uya kutyhalela inkanyane yakhe emacaleni aze ajonge ezantsi kwelaa hlahla ke ndaze ndafumanisa ukuba wayengakhonkothi kum. Kwelaa hlahla ngesaqhwithi kwakukho ukhozi olukhulu lunyanzelwe phantsi kwaye lalinyalelwe koku ya labhudlelwa phantsi kwalaa mthi uwiswe ngumoya kwaye umfo omkhulu yiloo nto unomatse omncinci wompayina wayethabatheke kuko kwaye batsibela esebeni. Ndacinga ngoku linda umzuzu apha, kukho into ethile ndaweni ithile ngokuba bendidumisa uThixo ndijikeleza nokujikeleza loo mthi apha kwaye ndibona yena kuzo zonke ezi mpawu zakhe kunye nale ndalo. Ngoku kutheni eya kundiphazamisa ngento enjeyanga leya? Ngoku kwakukho ukhozi olukhulu, ndilihloniphile ukhozi kodwa ndajonga kulo ndaze ndacinga kulungile. Intoni? Ingaba ndingabona uThixo kulo? Ngoku kuya kuba yintoni oku ya? Ndajonga kulo awalo amakhulu angwevu ukukhangeleka amakhulu amehlo kwaye lema phaya kwelaa sebe lijonge kum laze lajonga kuloo nomatse laze lajonga ngasemva kum. Emva koko lajonga kunomatse lajonga ndathi ndiyaqikelela uyasijongisisa. Ke ndacinga uyazi intoni, ndingakudubula ukuba ndiyafuna. Ndaze ndajonga kulo kwaye umpu wam wawoyame ngomthi ndathi ingaba ubusazi ndingakudubula ukuba ndiyafuna? Zange lahoya namntwana kuloo nto, lihleli nje phaya. Ndaze ndacinga oh, oko koko uThixo afuna ndikubona, musa ukoyika. Elaa khozi ligorha aloyiki nto. Belingayi kuba nantloni ukuxelela umphathi walo liphiliswe yimpiliso engcwele kwaye ndingayi kuyihlupha kwaye lo mele. Belingayi koyika ukungqina ukuba lifumene umoya oyingcwele ukuba ebengowalo ngokuqinisekileyo. Beliya kungqina ngawo kuba liligorha, akukho nto yakuba nazintloni ngalo. Kulungile, ndacinga yintoni leyo ukhaliphe ngayo? Yintoni ekwenza ube ligorha? Ndaqalisa ukuqaphela ngoko ndaqhubeka lisava ezompiko. Niyazi indlela ashukumisa ngayo iintsiba zawo ngasemva naphambili, niyazi atsale iimpiko zawo. Ndacinga oh, ndiyabona. Aha, uThixo kunike iimpiko ezimbini kwaye wazilungileyo nakakuhle ukuba ungathatha wona amaphiko amabini ufike kulaa mthi phambi kokuba ndifike kulaa mntu. Lalithembele koko, uThixo ulinike iimpiko ezimbini kwaye liyazi intoni ezompiko ziya kulenzela yona. Ukangakanani umahluko nguwo ebantwini, uThixo usinike umoya oyingcwele kwaye futhi asazi uya kusenzela ntoni. Injalo loo nto, awunasithintelo into oya kuyenza. Naziphi na izinto enithe nizinqwenele xa nithandaza, kholwani ukuba nizifumene kwaye niya kuzizuza. Elaa khozi ndinokuthemba ezampiko lizinikwe nguThixo. Niyazi kutheni? Ndicinga kumaxa amaninzi ikhozi livavanyile, liyakwazi oko lithetha ngako kwaye sinomoya oyingcwele kwaye asikawuvavanyi wona. Apho kulapho nje ikhoyo. Yabona, ukuba siya kuvumela indalo isebenze kuthi ngohlobo izilwanyana zenza ngayo, ukuqinisekileyo liyayazi imali ibambelele kuko nemali ingabambeleli kuko liyawazi umgama wokusuka apho ndandimi khona ukusuka kumpu wam liyakuba kulaa mthi kwaye andisokuze ndiphinde ndilibone ke laqhubeka lishukumisa ezo mpiko zinkulu kwaye ndalibukela ngathi ngwenkwe endala andisokuze ndikudubule ndiyazingca kakhulu ngawo ndiyathanda ukubona into ethile enomchino kuyo into ethile yakuma xa besazi oko bakwenzayo andithandi ukukubona oko eso sisizathu ndilithanda ibandla lepentekoste andikhathali nokuba lithini ihlabathi ndibabiza abaqengqeleka abangcwele yonke into engenye bamanqo bakhwazi njengohlobo luni badumise inkosi baqhubeke ndiyakuthanda oko ndikuqinisekileyo yimanqo kuyo akwenzi namnye umahluko yintoni hlala phaya uze unike ubungqina bakho nika uthixo indumiso ndabukela eli khozi lidala njengoko lalijikeleza phaya nyazi intwana kwaye kwenzeke ndiqwalasele lalingajonganga kumkangako lalidinwa kukuphulaphula kulaa nomatse emqalekisa thatha 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 lajonga njengaphaya kuye kwaye emva kwethuba lacatshukiswa nguye ke kuphela kwento elayenzayo kukwenza umtsi omkhulu ngokufana nokuya laphaphazela iimpiko zalo malunga nesibini kwaye lalingaphaya komthi emva koko lalizange laphaphazela elinye ixesha lalulungisa nje iimpiko zalo kwaye lonke ixesha umoya uphakama beliya kuphakama nawo kwaye ndema phaya ndajonga kulo njengokuba ngaxesha lonke umoya ubuya kuza beliya kuya phezulwana zange lashukumisa sibo nje ukunyukela phezulu 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 lade laba lichaphaza elincinci ndema phaya kwaye iinyembezi zaqalisa ukwehla ngezidlele ngathi ow thixo lena indawo enkulu yokuba kuyo apha kulapho endithanda ukuba khona phaya wena ukwela khozi yabona lenza nje umtsi omnye omkhulu kwaye lathemba iimpiko zalo alizange liphaphazele ukusuka kumhlangano ukuya komnye nokuya ukusuka kwibanda elinye ukuya kwelinye lenza nje ukuphaphazela okunye okukhulu emva koko lalungiselela iimpiko zalo emandleni kathixo lavumela umoya oyingcwele alihambise ukuqhubeka nokuqhubeka kunye nokuqhubekeka nokuqhubeka lemka ukusuka kulo nomatsi mdala womhlaba apha obopheleleke emhlabeni akanampiko kwaye akayazi indlela yokubhaba tshata tshata imihle mimangaliso yegqida akukho nto enjengomoya oyingcwele oko kokomnye umhla ogqithileyo ow lungiselela iimpiko zakho nje emandleni kathixo vumela umoya oyingcwele ukuphakamisele ngaphaya kwalo qhubeka kwaye qhubeke kwaye uqhubeke akazange eve kwaukuva kwakhona ngonomatse nomatse omhlaba okanye nantoni ofuna ukumbiza ngayo ladinwa elatshatatshata ow ukuba ibandla ngenye yale mihla liyakudinwa kokuya kwaye liyakwazi indlela yokulungisa iimpiko zalo kwaye liyakuthabatha uhambo nothixo liye khaya liphume kuyo imihla yemimangaliso yegqida ixelele nini bafike nje emva kwexesha ukusixelela oko abezanga njalo imihle mimangaliso yegqiqi akukho nto enjengomoya oyingcwele ukuthetha ngelwimi lukholo nje lokuzenzisa kuko konke abayaziyo malunga nayo nje into yokwenza nje kukulungisa iimpiko zakho zange aphaphazele ngoku ukusuka kwindawo ukuya kwindawo ndiyakuya ngaphaya ndize ndibone ukuba oku kwaye ndiyakuya ngaphaya ndibone ukuba okuya laliyazi nje indlela yokulungisa iimpiko zayo kwaye kuko konke ofanele ukwazi kwenziwa njani malunga nempiliso engcwele malunga nomoya oyingcwele ukwazi nje indlela yokulungisa ukholo lwakho emandleni nasezithembisweni zikathixo uya kukuthwalela kanye phezulu uyenyukela nje phezulu lonke ixesha ubhudla siya kuphakamela ngasentla nangasentla 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 de ungabi sabanako ukuva oku apha tshata 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 imihle mima ngaliso yegqida igqubo labaqinqeleka abangcwele akusayi kwa ukuhoya koko uya kuba kude ngaphaya kwabo de ube ngaphandle kumgama wokubeza umphefumlo wakho uya kuphakanyiselwa kwindawo apho ow ngokuqinisekileyo uthixo usehlabathini lakhe niyakukholelwa oko aninjalo ow singachitha iiyure nje kulaa nto inye sifanele sitsibele kwenye niyakholwa uthixo usendalweni yakhe ngoku okulandelayo uthixo uselizwini lakhe ngoku uyabhekabheka ehlabathini kwaye uya kubona uthixo ngokuqinisekileyo uya kubona ngoku uthixo usehlabathini lakhe ngoku uthixo uselizwini lakhe uthixo uyaligcina ilizwi lakhe oko koko kwenza ibhayibhile ibe yeyenene oko koko kunokucela umngeni nawuphi ongenankolo, nawuphi ongakholwayo, nawuphi uMohammed, nawuphi uBuddha, naliphi igqirha, nawuphi umsholoko, nayiphi enye into engenye egameni lenkosi uYesu, kwaye ulenze eli lizwi liphile ukuba uThixo uselizwini lakhe. Bendixoxa ngenye imini kunye nelithile ibandla lobuhlelo elikholelwa ukuba ibandla liyimpendulo, hayi ilizwi. Bathi babhala iBhayibhile, iBhayibhile yabe iyimbali yebandla labo, waze wathi uThixo usebandleni lakhe, that iBhayibhile yathi uThixo uselizwini lakhe. Ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo, waye ulizwi wenziwa inyama waze wahlala phakathi kwethu, injalo loo nto. Waye eli lizwi likaThixo ilizwi elithethweyo likaThixo, waye uThixo uselizwini lakhe. Sonke isithembiso asenzayo uThixo uma ecaleni kwesithembiso sakhe, kuphela kwento ekufanele siyenze yile: sithabathele ilizwi lakhe ezintliziyweni zethu, kwaye singalithandabuzi kodwa silikholele. Emva koko uThixo wenza elaa lizwi, nto leyo enguye kwingaphakathi lakho, liya kusebenza kwaye lizalisekisa kwayona loo nto athe wayithembisa. Ingaba yena uyenzile kuAbraham? Utheni kuAbraham kwindoda emashumi amathandathu anesihlanu iminyaka obudala okanye ngaphambi kwa ukuba okanye amashumi asixhenxe anesihlanu iminyaka obudala ngaphambi kokuzuza isithembiso, kwaye wathabathela ela lizwi entliziyweni yakhe waze waligcina phaya kangangamashumi amabini anesihlanu iminyaka, kodwa yavelisa kanye ngqo oko isithembiso sasikuko. Ngaba injalo, uThixo uselizwini lakhe, siyakwazi sonke oko. Akukho nantwana yeBhayibhile eziphikisayo. Ndinike wonke ubanye nantoni abayifunayo, shumayele ivangeli, ngaze ndathabatha iminikelo yothando kangangonyaka, kwaye ndiyinikeza nentwana yayo kwindoda engathabatha ilizwi likaThixo aze aliphikise ngelizwi likaThixo kum. Injalo loo nto, ayikho phaya. Kwaye ndibe nawo laa mcelimngeni iminyaka ngeminyaka isathabatha eyam iminikelo yothando, kuba ayikho apha. Ungaba nokuthandabuza kakhulu kubukrelekrele bakho ukuba iBhayibhile uYesu wabulela uyise wakhe ngokuyifihla emehlweni ezilumko nengqondo, wayityhila yona kwiintsana ezinako ukufunda. Uyabona, lilizwi likaThixo, ilizwi linjengembewu. Ngoku uthabatha imbewu, nina bantu apha kulwandlekazi lwaseNtshona ningabalimi abakhulu, ngoku nithabatha umthi wenu weorenji, ngoku nithabatha umthi wenu weorenji xa niqalisa ufumana yimbewu niwubeke emhlabeni, kwaye laa mbewu iya kuvelisa umthi weorenji ngokuqinisekileyo. Ngoku leyo yindlela eyiyo. Ngoku lo mthi weorenji kuphela kwento oyenzayo ngoku ya xa nje imalunga nobungako ubude njengeyakho i-intshi ubude, andiyazi zingaphi iziqa zeorenji umthi oya kuzivelisa kwixesha lawo lobomi. Masithi umzekelo, iziqa ezingamakhulu amahlanu ngoku, kungaba ngaphezulu okanye ngaphantsi, andazi, kodwa yithi amakhulu amahlanu eziqa. Ingaba ubusazi ukuba yonke iorenji eyakuze ibe kulaa mthi ikuwo xana nje umalunga ne-intshi enye ubude? Ingaba ubusazi oko? Ukuqinisekileyo injalo. Iphi? Isuka embewini. Ngoku kuphela kwento eyiyo ukutyalwa ibekwe, kwaye ufanele utsale, ufunxa amanzi emhlabeni ukuze wondleke, kwaye ufunxa amanzi emhlabeni, kwaye kufanele usele ngaphezu komlinganiselo wawo, kwaye lonke ixesha, kuba kufanele utyhalele ngaphandle, kwaye uyasela emanzini utyhalela ngaphandle amasebe, usele amanzi amaninzi utyhalele ngaphandle amagqabi, usele amanzi amaninzi utyhalele ngaphandle intyatyambo, usele amanzi amaninzi utyhalele ngaphandle iiorenji, uqhubeke usela uze utyhalele ngaphandle, kodwa kufanele usele. Olo luhlobo ikholwa elililo lihlala kanye embindini welizwi likaThixo. Amen. Kwaye ukuba linesidingo sayo nayiphi into, liyasela nje lize lityhalele ngaphandle, lisele lize lityhalele ngaphandle. Xa indoda izaliswe ngumoya oyingcwele, yonke into eyakuthi iyisebenzise ebomini bayo ikuyo kanye ngoko. Ewe mhlekazi, kuphela kwento efanele iyenze ukusela nokusela 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 de siyifumane. Sityalwe kuKristu Yesu, kwaye udoliko lam ngaye ungongena kupheliswa umthombo wobomi. oko koko ngokuchanekileyo endicinga ukuko kwaye xa sityalwe kuye ungongapheliyo singatsala kuye ubulungisa ubulali ububele umonde amandla impiliso isithembiso awasinikezayo kuba sityalwe embewini yelizwi lakhe kwaye iyakuvelisa kanye ngokuchanekileyo oko uThixo athe iyakuvelisa yimbewu ilizwi Thixo uselizwini lakhe siyakukholelwa oko asinjalo sonke kuthi siyakukholelwa uyabona uThixo ephendule kudala kwiminyaka egqithileyo xa wabaxelelayo ukuba benyukele ePentekoste babeyakwamkela umoya oyingcwele iminyaka phambi koko uIsaya wathi umthetho mawube phezu komthetho umgca phezu komgca intwanana apha naphaya intwanana bambelela koko yakulungileyo imilebe ethintithayo kunye nezinye iilwimi yakuthetha ngazo kwaba bantu kwaye olu luphumlo uyabona wakuxela kwangaphambili ngoko ilizwi lakhe liza kanye ngaphaya kwaye lenziwa labonakala konke umesiya othenjisiweyo ukusuka emyezeni e-Eden imbewu imele ityumze intloko yenyoka njalo njalo iyenzeka Thixo uselizwini lakhe ngoku uThixo kwindalo yakhe yithini amen ukuba niyayikholelwa uThixo uselizwini lakhe niyayikholelwa yithini amen ngoku uThixo kunyana wakhe ngoku uThixo waye kunyana wakhe uThixo waye kuKristu exoyelanisa kuye ihlabathi yiloo nto isibhalo sikuthoya yena uThixo uyakwehla aze ahlale emzimbeni azalwe yintombi uMariya kwaye uThixo wazibonakalisa yena ngoKristu ukubonakalisa oko zazikuko iimpawu zakhe zakhe ukubonakalisa ukuba wayethanda ukubonakalisa ukuba yena unomonde ukubonakalisa amandla akhe ukubonakalisa nokuzibonakalisa yena uThixo wahlala kuKristu exolelwanisela kuye ihlabathi ndathetha nomfazi apha ngexesha elithile elagqithayo okanye wafuna uhoyo lwam wathi njalwane uBrenham wathi ndiyazincoma iintshumayelo zakho ndiye ndaba khona kwimihlangano yakho kodwa ngowebandla elithile lehlelo elingakholelwayo ukuba uYesu wayengcwele waze wathi uhle wayengekho ngcwele ndaze ndathi wathi uzama ukumenza yena ngcwele kakhulu ndathi wayengcwele oh wathi mhlakazi ndiyakuvuma ukuba waye eyindoda elungileyo kwaye andifuni kuvisa kabuhlungu iimvakalelo zakho abanye babo abantu ngabahlobo bam ababalulekileyo kubukristu bobunzululwazi waze wathi yena akakho ngcwele wathi ndiyakuvuma wayengumprofeti kodwa wayengekho ngcwele kwaye uzama ukumenza yena ngcwele ndathi wayengongcwele okanye oyena mkhohlisi mkhulu elakhe lanaye ihlabathi injalo loo nto ndathi wayengcwele wayengaphezu komprofeti wayenguthixo phezu kwabaprofeti ngokuqinisekileyo ndathi wayengcwele waze wathi ngoku uthe ube ungowokuqiqa kwaye uyasikholelwa isibhalo ndathi ndenza njalo kwaye wathi ukuba ndiyaqondakalisa kuwe ngebhayibhile yakho okokuba wayengengcwele yena ingaba uyakungqina ukuba ndilungisile ndathi ewe mhlekazi ukuba ibhayibhile ithe wayengekho ngcwele ngoko ndiyakuyikholelwa ibhayibhile aze ndathi kodwa ndifanele ndibone isibhalo wathi uyohane ngaphaya kungcwele uyohane yathi xana uyesu wehlela engcwabeni likalazaro walila waze wathi niyazi ukuba wayengcwele wayengenakho ukulila ndathi dathe ingaba kulapho usekelezele ingcinga yakho wathi ewe mhlekazi kwaye oko yinyaniso wehlela engcwabeni likalazaro walila oko kubonisa ukuba wayengekho ngcwele ndathi ingxoxo yakho ibhityile kunomhluzi owenziwe ngesithunzi senkukhu elambele ukufa ndathi kulungile wazingcono kunoko waze wathi ow waye engumprofeti waye eyindoda elungileyo ndathi wayengaphezulu kuno uThixo wayengaphakathi kuye wayeyindoda kodwa waye engumntu ontlumbini omnye wayengumntu umoya ngaphakathi kwakhe yayinguthixo ndathi uThixo waye kuKristu wathi hayi ndathi jonga nenekazi ndiyakuthabatha isibhalo esisesakho yena wayengumntu kodwa yena wayengumntu uThixo xana wehlela engcwabeni likalazaro walila njengomntu inyaniso le kodwa xana wemayo phaya wolula loo maxha akhe mancinci atsolo wawanyusa waze wathi Lazaro phuma kwaye indoda efileyo eyabe ifile iintsuku ezine yabuyela ebomini oko kwakungaphezulu komntu umntu ebengenakho ukwenza oko yayinguthixo kunyana wakhe wayengumntu xana waphumayo entabeni elambile ekhangela into yokutya ejonga ngqo emthini ukuze afumane into yokutya waye eyindoda xana wayelambile kodwa xana wathabatha iintlanzi ezimbini namaqebengwana amahlanu watyisa amawaka amahlanu oko kwakungaphezulu komntu yayinguthixo kunyana wakhe nokuqinisekileyo kwakunjalo wayengumntu xana wayelele phaya kwelamkhombe ngoba busuku amandla ayemkile kuye de wabe utyhafe kakhulu wayengenakho amaza akazange amvuse entswilwa kwelamkhombe emncinci mdala njengesicikwana esincinci phandle phaya kulwandle olunamandla amawaka alishumi amadimoni olwandle afunga yakumthonisa yena ngoba busuku ngelixa wayelele wayengumntu xana wayesozela kwaye ediniwe kodwa xana wabeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yomkhombe wakhangela phezulu waze wathi yithi cwaka zola yaze imimoya namaza amthobela yena oko kwakungaphezulu kwendoda uthixo waye ekunyana wakhe ukuqinisekileyo wayengumntu xana wafayo phaya emnqamlezweni ekhalela inceba wayengumntu xana wafayo wakhala njengomntu waba neentlungu njengomntu kodwa ngentsasa yepasika xana waqhekeza ukufa isihoko namatywina engcwaba wavuka kwakhona ungaphezulu komntu wabonakalisa ukuba unguthixo ngokuphila wandithanda ngokufa wandisindisa ekungcwatyweni wazithwalela kude izono zam ekuvukeni wandigwebela simahla naphakade ngenye imini uyeza ou usuku oluzukileyo uthixo waye ekunyana wakhe exolalinisela kuye ihlabathi uyakukholelwa oko ngokuqinisekileyo uthixo waye kunyana wakhe ngokukhawuleza ixesha lethu liyemka enye into engaphezulu thina ingaba uyamkholelwa uthixo kwindalo yakhe uthixo uselizwini lakhe uthixo waye kunyana wakhe ngoku uthixo ebantwini bakhe kulungile siyakubona ukuba ingaba uyeza ehlele ebantwini ngendlela enye njengoko wenzayo kwindalo abantu bayinxalenye yendalo yakhe ngokuqinisekileyo banjalo ngoku qwalasela uthixo wayesebantwini bakhe yayingubani kobunye ubusuku kwisiqendwana sethu ku-eliya xana usana oluncinci lwalufile kukutshiswa lilanga kwaye lulele iiyure ngeeyure kumandlalo womprofeti xana indoda ebizwa eliya yaya emva naphambili ukunyuka nokwehla umgangatho yaze yabeka umzimba wayo kusana olufileyo lwaza lwabuyela ebomini lowo yayinguthixo ebantwini bakhe ngenene kwakunjalo yayingubani xana ongcwele upetros umpostile umlobi ongazi nto ngenene ibhayibhile yathi wayengazi nto kwaye engafundanga yayingubani xana wahamba wehla ngezitrato baze abantu babeka abagulayo esithunzini salaa ndoda kwaye baphiliswa ingaba yayisisithinzi sendoda esabaphilisayo yayinguthixo ebantwini bakhe owenza impiliso yayingubani ongcwele upawulos xana bathabatha emzimbeni wakhe iitshefu okanye imibhinqo baze bayibeka kwabagulayo thixo wayesebantwini bakhe bamqonda uthixo kongcwele upawulos ngokuqinisekileyo bayenza yayingubani xa igquba lamancinci amagwala athandaza athabatha ilizwi likathixo anyukela epentekosta babevale zonke iingcango neefestile zivaliwe kwaye babephaya ngaphakathi iintsuku ezilishumi ngesiquphe wafika isandi sivela ezulwini njengesandi somoya ovuthuzayo waza wazalisa isakhiwo apho babehleli khona iilwimi ezabekayo zahlala kubo njengomlilo kwaye baphumela ezitratweni apho babeke boyika baphumela phaya bashumayela ivangeli baqhubeka njengegquba labantu abanxelileyo yayiyintoni uthixo ebantwini bakhe thixo yenyakama phakathi kwabantu bakhe uthixo ungaphakathi kuwe uthixo umoya oyingcwele ungaphakathi kuwe unyakama khona ngoku uxolelanisela kuye ihlabathi. Yintoni eyenza aba bakhuthazekileyo abalungiselele bashumayele ivangeli? Yintoni eyabenzayo xa umbi ngaxesha lithile amanxila, ngaxesha lithile abangcakazi, ngaxesha lithile abantu abangalunganga ngesiquphe? Into ethile yaguquka kwaye naba apha bemile beshumayela ivangeli kwaye benikezela ngobomi babo, abanye babo phantse baphile njengokuhluphekileyo kunokuba benokwenza xana babe ngoosomashishini kwaye benakho ukuba zizityebi bakhwele kwezinkulu iimoto kwaye nobumnandi, kodwa bayinikezela baze banikezela ngabo. Kutheni uThixo usebantwini bakhe exolanisela kuye ihlabathi? UThixo usebantwini bakhe. Yintoni eyabetha umfazi umncinci okanye indoda encinci yaze yavuka kwaye ubuso bayo bakhanya njengekhandlela kwaye yathetha ngelwimi engazikwanto malunga nabo, kwaye omnye wavuka phantsi kwentumekelelo ekwane waze wanikeza umyalezo ebandleni lakhe uThixo ebantwini bakhe? Amen. Yintoni eze kweli qongo umhlangano emva komhlangano ize yenze imimangaliso ekwaminye awathi uYesu wayenza xana wayelapha emhlabeni? UThixo ebantwini bakhe. Akukhathaliseki iyakuba kangakanani kum, ifanele ibe kuwe nawe ukuba ayisayi kusebenza njengam ngokunokwam, ithabatha wena kunye nam ngokuhlangeneyo ukuyenza. Injalo loo nto sonke kuthi sihlangene. UThixo ungaphakathi kwethu sonke. UThixo akakho kuphela eWisile okanye ebhaptizo okanye ePentecost okanye eRhabe, kodwa uThixo kulo lonke ikholwa elamkelayo umoya oyingcwele. Lowo uThixo umoya oyingcwele ebantwini exolelanisela kuye ihlabathi. Qaphela indlela enza abantu bayikholelwe ngezinto ezinye awazenzayo kwabo kuqala ePentecost. Uyayenza namhlanje indlela ekwayo. Wamkela umoya oyingcwele ngohlobo olunye, imiqondiso eminye nezimanga zalandela. UThixo ehlabathini lakhe, ingaba niyakukholelwa oko? UThixo elizwini lakhe, ingaba niyakukholelwa oko? UThixo kunyana wakhe, ingaba niyakukholelwa oko? UThixo usebantwini bakhe, ingaba niyakukholelwa oko? UThixo enyakama kuko konke. Ngoko ke wathi uFilipu, sibonise ubawo kwaye oko kuya kusonelisa. Ndonelisekile namhlanje okokuba ndingambona uThixo ndaweni yonke endiyijongayo. Andimboni kuphela kodwa ndiyamva yena ngokuvakalelwa kwaye ndiyayazi yena ulapha. Njengembongi yathi, uyandibuza ukuba ndazinjani ukuba yena uyaphila. Yena uphila ngaphakathi entliziyweni yam. Ndibukela umoya wakhe ndize ndiwubone wona undikhuthaza, undinyakamisa. Uyakhuthazwa yinto ethile umoya oyingcwele. UThixo ulapha namhlanje zihlobo. UThixo ulapha, yena usendalweni yakhe ngaphaya. Ihlobo nobusika, amagqabi, iintyatyambo, iintaka, izilwanyana, usekutshoneni kwelanga, ukuphuma kwelanga, ukwinkqubo yelanga, undaweni zonke. UThixo usendaweni zonke, usendalweni yakhe. UThixo uselizwini lakhe. Nabani uyakuthabatha ilizwi lakhe nasiphi isithembiso? Mandiye kokushicilelweyo ngokutsho oku, ukuba uyakuthabatha isimilo sokucinga ngokulungileyo nakwesiphi isithembiso esingcwele sikaThixo, iya kuyenza yenzeke. Yiloo nto endiyicingayo malunga nelizwi lakhe. Uthabatha nasiphi isithembiso esilapha kwaye uthabatha isimilo ngokucinga lungileyo, Thixo uya kuyenza yenzeke kuwe. Thixo uselizwini lakhe. UThixo kunyana wakhe wayengcwele, ungunyana kaThixo. Ndiyakukholelwa oko ngako konke okukum. Ndiyakukholelwa, ewe mhlekazi. Wayengekho ngaphezulu, wayengumprofeti ngokuqinisekileyo, wayengumprofeti, wayengumshumayeli, wayengumculi, wayenguThixo. UThixo ebonakaliswe enyameni, uThixo wehlela enyameni ukuza kuxolelanisela kuye ihlabathi. Ngoko nanyana umangalisayo kaThixo wafa, kwaye xana wafayo wanikela ngobomi bakhe, wavuka kwakhona ngePasika, kwaye uThixo wawuvusa umzimba wakhe waze wawubeka kwicala lakhe langasekunene, wathumela umoya oyingcwele emva ukuze uqhubeke ukubonakalisa yena phakathi kwabantu. Kwaye okwamnye umoya wawukuYesu Kristu uphakathi kwethu namhlanje ebonakalisa yena ukuqhubekekayo ebantwini ngemiqondiso ekwamnye. kwamnye izimanga ezinye unika abantu umoya oyingcwele okwamnye uthetha ngohlobo olunye lelwini unikeza uhlobo olunye lotoliko ukubona imibono ukuphela ngaphandle ukuphilisa abagulayo nje ukuchanekileyo ngokufanana wakwenzayo yena ekuqalekeni uThixo usebantwini bakhe utheni sijonga ngoko sibonise ubawo kwaye kuyasanelisa siyambona ubaba siyambona ubaba xana ndijonga phandle apha ndize ndibone ukutshona kwelanga ndibona ubawo xana ndibona ukuphuma kwelanga ndibona ubawo xana ndisiva isikhalo esingqwabalala sesilwanyana ndibona ubawo xana ndibona ezo ntyatyambo zityatyamba ndibona ubawo akwenzi njalo ndiyambona elizwini lakhe lonke ixesha ndithabathela kwisithembiso ilizwi lakhe ndibona ubawo ndijonga kuyesu ndibona ubawo ezivakalisa yena ngonyaka ndijonga ebantwini bakhe ndibona ubawo bona yena esebenza phakathi kwabantu bakhe ezivakalisa yena eqhubekeka ndibonise ubawo nanku yena elapha ngale mva kwemini esebenza phakathi kwabantu bakhe ebantwini bakhe ngabantu bakhe phezu kwabantu bakhe haleluya uThixo ebantwini bakhe masithandazeni udumo mamlibe kuThixo ngaba niyamthanda yena kulungi yakholwa uBilly undixelela amashumi amahlanu okuthandazelwa kulungi ikhadi lokuthandazelwa isinye phakamisa isandla sakho kanye nokukhawuleza uze sibone ngoku size sifike kumgca wokuthandazela msinya siza kubona into ethile isenzeka ndi ingaba ulindele yona ikhadi lokuthandazelwa isinye ubani onalo elinenekazi up unekhadi lokuthandazelwa isinye ndibuzisa ngekhadi lokuthandazelwa isinye ngowuphi umbhalo ebi inguwo e ikhadi lokuthandazelwa u-e inani isinye phakamisa isandla sakho inani isibini kulungile inani isithathu inani isine yiza kanye ngapho uyakuza inani isihlanu sithandathu sixhenxe kulungile oko phakama nje ngokuba ndibiza phakama isixhenxe isibhozo isithoba ishumi ishumi elinani shumelinesibini shumelinesithathu shumelinesine shumelinesihlanu shumelinesithandathu shumelinesixhenxe shumelinesibhozo shumelinesithoba amashumi amabini amashumi amabini ananye amashumi abini anesibini amashumi abini anasithathu amashumi amabini anesine amashumi amabini anesihlanu yimani nje umgca ngoku bangaphi abangenawo amakhadi okuthandazelwa phakamisani izandla zenu ngaba niyakholwa uThixo usebantwini bakhe uThixo okwamnye owahamba egalili uYesu Kristu niyakholwa yena ulapha namhlanje kuni umoya okwamnye wawukuyesu ungozelwe yintombi unyana kaThixo kwaye ningoonyana abamkelweyo nguye umoya okwamnye wawukuye ukuni kulungi amashumi amabini anesihlanu amashumi amabini anesithandathu amashumi amabini anesixhenxe amashumi amabini anesibhozo amashumi amabini anesithoba amashumi amathathu abaze abo sibabiza bona ngolwa hlobo ukuze singabe nengxinano niyazi ukuzulazula kangako kulungi amashumi amathathu amashumi amathathu anani amashumi amathathu anesibini amashumi amathathu anesithathu amashumi amathathu anesine amashumi amathathu anesihlanu amashumi amathathu anesithandathu amashumi amathathu anesixhenxe amashumi amathathu anesibhozo amashumi amathathu anesithoba amashumi amane injalo loo nto yihlelani nje phaya kwaye baya kunifaka kanye emgceni ukuba akunakho ukushukuma kutheni yazisa umntu othile baya kukuthwala ngoko bangaphi abangenamakhadi okuthandazela phakamisa isandla sakho uthi ndifuna uThixo wandiphilisa ngale mva kwemini andikhathali ungubani usuka phi nantoni yithi nje ndifuna uThixo wandiphilise ndiyakholwa kulungile amashumi amane ukuya kumashumi amahlanu mabeze wonke ubani onekhadi lokuthandazela phakamani nize ngapha ngoku nina abanamakhadi okuthandazela siza kulinda nje imizuzu embalwa size siqalise kwangoku emgceni ukuthandazela abagulayo ngoku sifanele sigqibe kwelandelayo imizuzu elishumi elinesihlanu ke sinyamezeleni kancinci kwaye ndithandaze ngako konke okungaphakathi kuni ngoku ndifuna nijonge ngale ndlela ngamnye kuni ngoku khumbulani ingaba kukhona nabani ongaziwayo apha ongazange abe komnye wemihlangano ngaphambili ukuwaba mbalwa jonga nje sivuya kakhulu ukuba nani sithemba ukuba niya kuqhubeka kolu hlobo lwenkonzo oko kukuthi apho umoya oyingcwele ukuba akulolungu lebandla elithile eliyivangeli egcweleyo kwaye ngokwendalo siya kunicela ukuba niyaluthanda uhlobo lwenkonzo apho umoya oyingcwele ungenayo kwaye unyakame jonga kwabalungiseleli apha bahlala kuso sonke esisizwe apha kwaye baya ngosidade baya kuvuya ukuba nani ebandleni labo ndifuna ukutho oku ukuba wonke umntu othe waguqulwa kule veki wonke umntu othe waguqulwa apha kule veki ngoku jonga kweli gquba labalungiseleli bamele into enye endiyenzayo asinayantlukwano konke koko ngokugqibeleleyo siyinto enye siyakholelwa kwivangeli egcweleyo ubhaptizo lukamoya oyingcwele zonke ezi zinto bonke aba abalungiseleyo apha sonke nje siyinto enye kwaye sifuna nina nijoyine amabandla abo ukuze niqhubekeke ngoku bona bayi umsamariya olungileyo uye weza wagalela ioli enxebeni kodwa ukuthabathile ngoku kwaye ufuna uye kwenye yezindlu eziqeshiswayo apha eyona ikufutshane kuwe sele emhlawule umalusi ukuba akukhathalele yena uhlawule wamkela umoya oyingcwele wafumana iintsikelelo zikathixo nempilo nesityhilelo anganako nje ukondla umphefumlo wakho ke yiza ngoku uze ujoyine elinye lamabandla kwaye iya kuba yeyona nto ingcono onokuthi uyenze ukugcina umoya wakho wondlekile kwaye uqhubeka uthixo abe nani ngoku asibangi ukuba siyo nayiphi into kunomzalwane wakho ngoku ukuba uqhilo luyafika namhlanje kwaye uthixo uya kuthabathela ekhaya abo bafanelekileyo kuqala ndiya kuba ngokugqibela ukushiya iqonga injalo loo nto ndazalelwa ngaphandle kwexesha ndaqala nina isininzi senu balungiseleli bamapentekoste apha badala kunam iminyaka eyagqithayo babe phandle apha esitratweni beshumayela xa intshutshiso yayinzima nanityaneneza indlela endibaleka phezu kwayo nanixelela abantu ukuba ezi zinto ziyakwenzeka kwafuneka ngawule kuzo zonke iintlobo zamahlahla nezinto phezu kwazo zonke iimfumba zamatye yabona mna nje ndilusana kwaye nini ningabazalwane abazisa oku ningabazalwane noodade abenze ezi zinto nazithetha ebantwini naze nabaxelela ukuba iyakuza nabeka isiseko omnye ubeka isiseko omnye ngumchweyi omnye yiplamba omnye ngombane indlu kathixo iyamiswa uyabona kwaye ngoku njengoko siqhubeka kwaye ngamnye unendawo yakhe kwaye ngoku sifuna nina bani nihlonele kwaye nihloniphe abazalwane bethu nalama bani kwaye nivumele ubukumkani bukathixo bukhulu kwaye bande ngokuqhubekeka umthandazo wethu ngoku andinakho ukuphilisa impiliso sele yahlawulelwa ngumoya oyingcwele bangaphi abakwaziyo oko uKristu wakwenza eCalvary kuphela kwento enokuthi mhlawumbi la madoda apha bangabalungiseleli anokuthabatha ilizwi likathixo andiyikukhe ndime phambi kwayo ngelizwi likathixo kwaye ndenze nami into echaseneyo ngokuba abiziwe eso sisikhundla sawo ayashumayela ayayazi into athetha ngayo ke ndiyamamela nje koko akutshoyo ndize ndithe amen ndize ndiqhubeke kuba angamadoda kathixo ndiyawalandela kwaye ndiyafumanisa ukuba asebhayibhileni kwaye axela inyaniso kulungile ngoku andikho kangako ukushumayela kodwa isipho sam sisipho sokubona oku uyesu wayengumshumayeli yena kananjalo wayeyimboni kwaye kweyam indawo ekubeni koko ndingenayo eyoneleyo imfundo yokushumayela kodwa nesipho sokubona izinto chaze ngaphambili kwaye ndichaze kwantlandlolo kuba ebhayibhileni ithe kwakukho abapostile abathunywayo abaprofeti abavangeli abefundisi abelusi bonke aba besenzela ukusulumekisa ibandla uthixo wabathumela ebandleni ngo kukho ezilithoba izipho zomoya ezokuba singabeka izandla nanjalo njalo kwaye sithandaze ngokunyameka ezona zipho size sibonakalisa ngolo hlobo kodwa ezi zizezinye zezipho zikaThixo ezamiselwa kwangaphambili. UThixo uzibeka ebandleni kwisigaba esizayo. Yena uYohane uMbhaptizi wayengunozakuzaku othethekileyo wesa sigaba. UThixo wambeka yena nje ukwenza laa msebenzi. Niyakukholelwa oko uqinisekileyo wayenza. UYesu wathi, ingaba naye kubona umprofeti? Wathi, ungaphezulu komprofeti. Yabona, uYohane wayengakwazi oko, kodwa uYesu wakwazi. Yabona, kwaye uJeremiya ngaphambi kokuba azalwe wathi uThixo, ndakwazi, ndakungcwalisa, ndakumisela ukuba ube ngumprofeti wezizwe. Nyaniso leyo, ayiyo. Koko, xana uYesu wayelapha emhlabeni, wathi, xana wayesinka, wathi, ixeshana elincinci lize ihlabathi. Musani ukulibala oku uhlobo ezingamaKristu. Ixeshana elincinci lize ihlabathi lingabisandibona, kodwa nina niyakundibona kuba ndiyakuba nani kuni de kube sekupheliswenu kwehlabathi. Ingaba wakutsho oko, ndiyakubona nathi kude kube sekupheliswenu kwehlabathi. IBhayibhile itshilo ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade. Oko kuthetha okukwakunye kumthango okukwakunye emandleni. Kuphela kwento eyahlukileyo kuYesu namhlanje emhlabeni kunoko wayekuko ngoko. Namhlanje ulapha kwimokamoya oyingcwele. Umzimba wakhe wenyama uhleli kwisandla sasekunene sikaThixo ezulwini. Ngenye imini uya kuza kwaye abo bakuKristu baya kuvuka bahambe naye. Yabona, koko sikhangela kona ngala mhla. Kodwa umoya wakhe kunye nalo lonke igunya lawo nokubonakaliswa kunikezelwe emzimbeni wamakholwa kwihlabathi lonke. Ngoku le ngelosi yenkosi ukuba ayenzi kwaye yenze imisebenzi ekwaminye awathi wayenza uYesu, ngoko asingomoya owawukuYesu. Kodwa ukuba yenza imisebenzi ekwaminye ayenzayo uYesu, ngokuba wathi, lowo ukholwa kum, imisebenzi endiyenzayo mna uya kuyenza nayo kanjalo. Niyayazi iBhayibhile ithi, isahluko esikwasinye, uYohane 14, imisebenzi endiyenzayo mna niya kuyenza nani kananjalo. Kwanemininzi kunale uya kuyenza, kuba ndiyemka, ndiyakuba, ndiyayazi ukumkani uJames, uyibeka mikhulu, ayinakuba mikhulu eyemvelo ithi ninzi, kuba wamisa indalo, wavusa abafileyo, ulungile nje yonke into. Akunakwenza okungaphezulu kunoko wakwenzayo. Kodwa ibandla liyakwenza emininzi yakhe, ngokuba ngelixa sinomhlangano apha, banomhlangano eAfrika, banayo eBrazil, banayo kwihlabathi jikelele. Yabona kuba ingaba mininzi. UThixo wabonakaliswa kumntu omnye ngoko, unyana wakhe uYesu. Ngoku ubonakaliswe ebandleni lakhe zwelonke, kodwa umoya okwamnye usenza imisebenzi ekwaminye. Ngenye imini kuni nina abanamakhadi okuthandazelwa. Ngoku ingaba kukho elinye ikhadi lokuthandazelwa kwikwisihlwele ukuba kukho ufuneka ungene emgceni. Nina bangenamakhadi okuthandazelwa, bekukho umfazi, masithi ingolu hlobo, ayifundeki ngolu hlobo. Kodwa umfazi ngelinye ixesha wayenengxaki yegazi kwaye wayengazi wayeza kufika njani kuYesu. Kodwa wathi, ukuba ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe, ndiyamkholelwa yena, ndiyakuphiliswa. Bangaphi abakhe balifunda elabali? Utheni ukuqinisekileyo sayenza. Kwaye ngoku wanyebelezela esihlweleni waze wanyebeleza wagqitha zonke izigxeko waze wachukumisa ingubo yakhe. Ngoku ingubo yasePalestina iyajinga nje kwaye babe nempahla yangaphantsi. Ngoku zange eve yena ngokwasemzimbeni, kodwa wathi, ubani ondichukumisileyo? Xana wamchukumisayo waze wabuyela emva esihlweleni, ubani ondichukumisileyo? Kwaye kutheni uPetros wamkhalimela wathi, Nkosi, kutheni uya kutsho into enjalo ngaleyo? Kutheni wonke umntu uya kuchukumisa wena, kwaye uthi wena, ubani ondichukumisileyo? Wamkhalimela. Bhayibhile yatsho wathi, kodwa ndiyakholwa kuba ndibuthathaka, amandla amkile kum. Kwaye wabheka-bheka ndawo yonke ngaphaya kwisihlwele de wafumana umfazana omncinci. Kwaye wathi kuye, ukholo lwakho lukusindisile. Wayenethombe legazi. Niyakukhumbula oko? Ngoku bangaphi qaphela aba befundisi apha, nonke ninabelusi, abafundisi abangabazalwana. IBhayibhile itshilo ukuthi uYesu Kristu isenguye izolo namhlanje naphakade. Ingaba injalo? Kwaye iBhayibhile itshilo ukuthi yena umbingeleli omkhulu, ohleli kwisandla sasekunene sikaThixo ngoku esenza izingcangcezo kuvumo lwethu. Yena umbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa zimvakalelo zezilwelwe zethu. Ngaba injalo, yabona oko, umbingeleli omkhulu. Ngoko, ukuba isenguye izolo naphakade, uhlobo olunye lochukumiso luyakuzisa iziphumo ezikwaziyo. Ngaba injalo, ngoko, ujonga kuye, ungamchukumisa njani yena ngokholo lwakho. Sikelela uze uthi, Nkosi Yesu, inesidingo ngokuzilahlela. Phulaphulani, buzani oku, sukuthandazela isiqu sakho. Thandazela omnye umntu ongomnye. Masiyithabathe ngalandlela, hayi njengesiqu sakho. Thandazela omnye umntu othile. Wanga umoya oyingcwele angajonga koko. Thandazela nje omnye umntu ongomnye. Abanye babenu enibathandayo okanye umntu othile omaziyo usendaweni ethile okanye into ethile enjengaleya, thandazela okuya jonga ukwazi ube uyakuyazi okokuba abadingeki ukuba babe lapha. UThixo uyawuva umthandazo, uyakwazi othandaza amalunga nako. Bangaphi esakhiweni abangozwayo kum endingazi into malunga nani? Phakamisani isandla senu, Nkosi, yaqikelela. Wonke umntu ezantsi ngalo mca wokuthandazela, wonke umntu kuni uyayazi, niyayazi ukuba ndingongaziwayo kuni, phakamisani isandla senu, andinazi. Ngoku niyaqonda ukuba uchukumiso olunye olusuka kumfazana omncinci lwenza uYesu Kristu unyana kaThixo abe buthakthaka. Amandla amka kuye, isidima amandla. Yintoni lamca oyakuyenza kum, umoni osindiswe ngobabalo? Yabona, nalo utoliko lwakho. Mininzi kunale niyakuyenza. Yabona, nantso ngoku. Ukuba kufanele ndithabathe isiqingatha salamca wokuthandazelwa, ucalule, mhlawumbi baya kundithwala ukundikhupha. Indenza ndibe buthathaka nje. Kukho into ethile malunga nayo. Andinakho ukwenza konke okuya, kodwa ndingathandazela ngamnye koko akufunayo. Kakade nakunjalo bafundini, ukubeka izandla. Ngoku uYesu akazange athi bekani izandla nithandaze, wathi le miqondiso iya kulandelelana nabo bakholwayo. Ukuba babeka izandla kwabagulayo, zange athi babathandazele, nje beka izandla kubo. Ulungelelwano lokuthandazela lolu, biza amadoda amakhulu alo ibandla, mabakuthambise ngeoli baze bathandaze phezu kwabo, oko okwebandla. Kodwa isipho sobuvangeli sempiliso nje sesokubeka izandla kwabagulayo. Siyakwazi oko, hayi ukubathandazela. Beka izandla kubo, le miqondiso iya kulandela. Ngoku kodwa okokuba masibone ngubani umzalwane uBorders, ngubani kulungile. Nje ukuze umoya oyingcwele abe nokuqalisa kunye nokunyakama phakathi kwethu. Ngoku jongani, andifuni namnye ayaluzele. Ncedani ngoku daweni yonke, zolani ngenene, donelani ngoku ithetha. Xana umoya oyingcwele esenza nantoni, nifuna ukudumisa yena, kulungile oko, kufanele nikwenze oko. Kodwa sanukuyaluzela, lalani ngenzolo kuba ngamnye kuni ungumoya. Kwaye emva koko intambiso kamoya oyingcwele iyeza ithi umntu othile emva ngaphaya ngasemva phaya esithi, andazi nokuba oku ya kulungile. Ndiva ngokuvakalelwa kanye apha umntu othile emva kude phaya esithi, yitsho John, uyamazi usibani bani nosibani bani, bendingusibani bani. Yabona oko uyangenelela. Yabona ngokuba ukuba omkhulu umoya wobomi obungunaphakade ukunye nathi kwaye undenze nathanjiselwa into ethile, ngoko niyakuyiva ngokuvakalelwa njengokubetha kwentliziyo. Yabona nina, leyo yindlela endiyifumana ngayo yona. Yabona niyamchukumisa kwaye ngoko okuya xana nithandaza kuye, igwiba lenu nokholo luyamchukumisa. Ngoko yena nje ndiyazinikela nje, emva koko athethe kwaye aqalise ukundixelela. Ngoko yibani ngumgwebi wokokuba ilungile okanye hayi? Ngoku ukuba yena uyakwenza oku ukwenzela ixesha lokugqibela, ngoku siyemka silungiselela kona umhlangano, ulungiselela ukuvala imizuzu embalwa elandelayo. Bangaphi abaya kuthi, ndiyakuyamkela ngentliziyo yam yonke kwaye ndikholwe nantoni endinesidingo sayo. Siqwani sikelele ngoku. Bawo wasezulwini, ezandleni zakho ndinikezela esi sihlwele. Ndithabathele wonke umoya apha phantsi kolawulo lwam ukwenzela intlonipho nozuko lukaYesu Kristu. Ndikucela egameni lakhe. Amen. Koko, inenekazi apha, ndiyakhola, nje liphakamise nje isandla sabo okokuba lalingongaziwayo ngokupheleleyo kum, andilazi, mhlawumbi ixesha lethu lokuqala esakhe sasondelelana kum, ngaphandle sagqithana ndaweni ithile esitratweni ndaweni ithile, kodwa uThixo uyasazi sobabini. Ngoku ukuba ngokuqaphela izihlobo, apha ngumfanekiso namhlanje kaYohane ongcwele isine, umfazi kunye nendoda bedibana ityeli labo lokuqala, uYesu kunye nomfazi waseSamari. Ngoku andingoYesu, naye engengomfazi waseSamari, kodwa sesinye isigaba, umoya wakhe okwamnye ulapha. Umfazi umile apha, angabe ngumgxeki, angabe ngumKristu, angabe ngumlinganisi, angabe udinga imali, angabe umele umntu othile ongomnye, angazi. Andinakho nje ukunixelela, kodwa uThixo uyayazi. Ngoku ukuba yena uya kuma aze andixelele, kwaye amenze abe ngumgweli ukuba yena uya kundixelela ngokuchanekileyo into ethile malunga naye, ukuba ndikukhona ntoni malunga naye bendingayi kuyazi, kodwa ukuba yena uya kundixelela into ethile malunga naye, makabe ngumgwebi. Ngoko kuhle, ukuba kulungile, niyazi iya kufanela ibe ivela kuhlobo oluthile lwamandla, ngaba injalo, olunye kuhle. Ngoko ungawabeka koluphi udidi lamandla, ukushumayela ivangeli, ukuphakamisa uYesu Kristu, ukubizela esiguqweni abona, ukuphilisa abagulayo nabaxhwalekileyo, hlobo luni lomoya, hlobo luni lweziqhamo oyakuthi la moya uzithwale, uhlobo olunye lweziqhamo awathi uYesu Kristu wazithwala ngomoya kaThixo kuye. Ngaba injalo, iya kuba ngumoya wobuKristu akade iya kuxhomekeka kuwe ukwenza ukhetho lwakho loluphi, kodwa iya kuba nguThixo kuwe, ayiyi kuba yiyo ewe, kuba yena ngumKristu. Ngoku ndaze njani ukuba yena wayengumKristu? Kuba ndiwuva umoya wakhe, yabona, kanye ngoku nje ukufana nokubetha kwentliziyo ingena, ukufana nokuphuma kwaye ndiyawazi umoya kaThixo ophezu kwam, lo uyandithambisa ngoku, oqondayo ukuba lowo ngudadewethu, kwaye andizange ndambona, noko ndiyamazi nguye, yabona, inje ngokufana nento ethile ngokufana noku ihamba ngokuhlanganeyo umoya wakhe kunye nomoya ondenza ndathanjiswa. Bangaphi abawubonileyo umfanekiso wokuya wengelosi yenkosi? Banayo, oh, banayo apha ndaweni yonke, bakwihlabathi lonke. Khumbulani, ndinixelela oku, ingelosi yenkosi eniyibonayo emfanekisweni intsika yomlilo eyakhokhela abantwana bakaIsrayeli eyenziwa inyama yaze yahlala phakathi kwenu, isuka kuThixo yaze yaya kuThixo, ibuyela emva kwimihla yokugqibela ukwenza umsebenzi wayo, igqibezele ubukumkani, ilapha kanye ikwii-intshi ezintandathu apho ndimi khona. Ngoku khumbulani oko, onjani umcelimngeni, kodwa ndiyamkholwa yena, uyayazi, uyayazi ukuba akazange wasilela. Ngoku ukuba inkosi iya kutyhila kum into ethile malunga nawe dade, kwaye kunini kumgca wokuthandazela, ngoku nje yibani ngabalindileyo, kuba andifuni kuma ngenxa yocalulo kuyo konke konke, kuba lona bendingenakho ukuyenza, kodwa lindela nje, yiba ngokholwayo. Ngoku ukuba ndinganakho ukukunceda kwaye ndingayi kukwenza oko, ngoko ndiya kuba ngokhohlakeleyo, andifaneli ndimile apha kule pulpiti olwahlobo lomntu. Ngokuqinisekileyo hayi, kodwa bendishumayela nzima kwaye ndilinde nje ithuba ukwenza incoko kunye nawe, kanye ngohlobo inkosi yethu yenzayo kumfazi equleni, yathi ndiphendisele, yabona. Wayesenza ntoni yena? Ukubambisa umoya wakhe, yabona, into eyayiyingxaki. Emva koko yena wafumanisa ingxaki yakhe, wamxelela into eyayiyo ingxaki yakhe. Uyakhumbule yayiyintoni? Wayenabayeni abahlanu, kwaye eyesithandathu yayiyiyo, kuba wayenabahlanu kwaye leyo wayehlala nayo ngoko yenza abayeni abathandathu. Kwaye xana wamxelela apho yayikhona ingxaki yakhe yayikhona ngokuba wathi, mhlekazi, ndiyaqonda ukuba wena umprofeti, yabona, abafarasi babesandula kuthi wayengumvumisi umtyholi, wabaxelela ukuba wayeya kubaxolela ngoko, kodwa xana umoya oyingcwele efika ukuzokuyenza ayisokuze ixoleleke ukuthetha ngokuchasene nawe ke, kodwa wathi, ndiyaqonda ukuba wena ungumprofeti, kwaye siyayazi thina maSamari, siyalazi ilizwi, siyayazi xana uMesiya efika obizwa uKristu uya kusixelela zonke ezi zinto, yabona. Wayesazi ukuba lowo yayingumqondiso kaMesiya, kwaye wathi uYesu, ndinguye lowo uthetha nawe. Waze wayishiya ingqayi wabalekela esixekweni, waze wathi, "Yizani nibone indoda endixelele izinto endizenzileyo. Ingaba lona asingomesiya ngoko?" Ukuba lowo yayingumqondiso kamesiya ngoko, iya kuba ngumqondiso kamesiya ngoku, ukuba umesiya isenguye izolo namhlanje naphakade. Ukuba lo moya othe usengqondweni okokuba into ethile iyenzeka, akunjalo ngoku, senze nje isihlwele saso emnandi ngenene imvakalelo ethobekileyo ithe yaba yiyo ikuwe. Ingaba akunjalo oko, phakamisa isandla sakho emnandi ngenene ethobekileyo ibukele ukukhanya phakathi kwam kunye nomfazi. Ngoku iyaqhawuka. Umfazi une-TB kwaye usuka kwisibhedlela sesifo sephepha. Inyaniso leyo. Kukho umntu othile ongomnye, yile nkwenkwe apha umzuzu nje, umoya okwamnye kuye kuhle, lowo ngunyana ongumzukulwana wakho. Injalo loo nto, unengxaki ye-sinus, naye unetishu enesiva emphungeni wakhe. Inyaniso leyo. Injalo loo nto, ayinjalo ngokuqinisekileyo kulungile. Nkosikazi Harris, elo ligama lakho. Wena nonyana ngumzukulwana wakho, godukani, iingxaki zenu ziphelile. UYesu Kristu umenze. Uyayikholelwa iNkosi uYesu ngoku? Yabona, leyo yiBhayibhile. Lowo ngumoya kaThixo usenza okukwakunye izolo namhlanje naphakade. Ngoku ingaba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke? Oku kufanele kuyigqibe. Ngoku ukuba anditsho nalinye ilizwi, beka nje izandla zam kuwe ngelixa intambiso ilapha. Ingaba uyakukholwa? Hamba ngoko kwaye uphilisile egameni likaYesu Kristu. Yiza Dade, ufuna ukugqitha kwingxaki yakho yesisu? Hamba nje ubulela uThixo kwaye uthi, "Iphelile." Kholwa ngentliziyo yakho yonke. Kuba ndibeka izandla zam kuwe, uyakholwa uThixo uya kukuphilisa egameni likaYesu. Liso eso sisimilo sokuza. Wayephilisile. Injalo loo nto, eso sisimilo. Ngoku kumbulani, umoya oyingcwele ulapha. Naku kusiza inkwenkwe ethandekayo. Umncinci kakhulu sithandwa, unzima ukuba nokholo. Kodwa khangela apha nje umzuzu, umzalwane uBrenham. Kulungile, ingxaki yentliziyo yakho iphelile ngoku. Ungagoduka uze uphile. Amen. UYesu kuphilisile. Masithi, bulela iNkosi ngala nkwenkwe incinci. Ube uphakuphaku kakubi, akunjalo, buza kumka kuwe ngoku. Goduka nje, uthi, "Enkosi, Nkosi," uze uphiliswe. Yiza, uhle. La swekile indala, ukuba singaphelisa yona, uyakholwa ngentliziyo yakho yonke, egameni likaYesu. Yanga ingemka kumfazi, kwaye ingaze imkhathaze kwakhona. Amen. Yiza ngoku, eli nenekazi, libe nento ekwanye, iswekile kananjalo. Kholwa ngentliziyo yakho yonke ngoku xa ugqitha, uze uphiliswe, egameni leNkosi uYesu. Uyakholwa, wonke ubani ngoku, yibani nokholo kuThixo. Yiza dadewethu, egameni likaYesu Kristu uphiliswa, yiba nokholo, sukuthandabuza. Yiza mzalwane sithandwa, uyakholwa eneneni ube uphilisiwe xana ubuhleli kanye phantsi phaya, ke ungahamba nje uqhubeke. Thixo akusikelele ngoku, kulungile. Yiza dade sithandwa, yiba nokholo kuThixo, yiloo nto, egameni likaYesu Kristu uphiliswa. Amen. UThixo akusikelele dade, hamba uqhubeke uvuke kwaye ukholwa. Oh, esiya sisimilo sokuza. Hlonelani ngenene, wonke ubani ngoku, hlonelani ngenene. Umoya oyingcwele ulapha, ngenxa yokuba ayithethi okuninzi kubo. Ngelinye ixesha nje yitsho izinto, ndizama nje ukuthi, kwaye ukuba ndiyayibona ibonakala nje ngokukhawuleza, ndiyayitsho ukuze emva koko ndiqhubeke. Ndiyabona, ngelinye ixesha ndingaphukaneka kwakhona okwemizuzu embalwa, ndize emva koko ndiqhubeke. Kodwa umoya oyingcwele ulapha, usazazi zonke izinto. Uyakukholelwa oko nenekazi, sondela kum, ndiqinisekile. Ekubeni ngumSpanish kwaye mna ndingu-Irish, asazani omnye nomnye. Eli lityeli lethu lokuqala sihlangana. Uyakholwa uYesu Kristu, lona ndithetha ngaye, unyana kaThixo wenyaniso. Uyakholwa ndimele yena kakuhle. Uyakholwa undithumele ukuza kukunceda. Ukuba ndikuxelela ingxaki yakho yintoni, ingaba uyakumkholelwa? Ingxaki yakho ngumqolo wakho, unengxaki yomqolo. Kananjalo umyeni wakho unengxaki yomqolo, unengxaki nomlenze wakhe. Unentombi enengxaki ngentamo, yayibangelwe ingozi yemoto. Injalo loo nto, godukani nonke, niza kulunga. Yiba nokholo, sukuthandabuza. Oko kwenza buthathaka kwaye kwenza into ethile. Yiba nokholo njengoku. Yikholele egameni lika Yesu. Ndithandazela umfazi. Amen. Yiza ngoku, yiza mhlekazi. Sukuthandabuza ngoku. Ube umbi kakhulu, uphakuphaku kwaye udlikidliwe. Kwaye ikwenza ube nomhlaza esiswini sakho. Kwaye ukuvisa kabuhlungu. Kodwa goduka ngoku. Uza kuphila kwaye ulunge. Thixo akusikelele. Yiba nokholo ngoku. Kholelwa ngentliziyo yakho yonke. Kuhle singabona intoni ingxaki kunye nomntwana omncinci. Nentsimbi zokuncedisa ukuhamba apha. Uza kuyikholelelwa, dade, ngoku. Okokuba uThixo uza kwenza laa ntombi incinci iphile kwaye ivuke ize ibe ngolungileyo ngaphandle kweentsimbi zokuncedisa ukuhamba. Bawo othandekayo owasezulwini. Ukuba ndinakho ukuphilisa lo mntwana kwaye ndisuse zintsimbi zokuncedisa ukuhamba kuye, bendiyakuyenza loo nto. Kodwa ndibeka isandla sam phezu koluthandekayo usana oluncinci olungenandlela yokuba nokholo lolwalo. Lohlwaya le meko yokukhubazeka egameni likaYesu Kristu lwanga olu sana lungahamba kwaye luphile. Ke uqinisekile njengoko ndimile apha. Ukuqinisekile, ewe, uyayikholwa. Ngokunjalo, bangaphi abayikholwayo uyakuhamba kwaye usana luyakukhulula iintsimbi zokuncedisa ukuhamba. Kwaye liya kukuhamba, kulungile, yiba nokholo. Isisu esiphakuzelayo, kwaye owu bethu, uyakholo. Ngoko hamba, qhubeka, kwaye utye ube nexesha elimnandi, kwaye ukholo lwakho lukuphilisile. Yiba nokholo ngoku, wonke ubani, yiba nokholo kuThixo. Yiza dade sithandwa, uyakholwa ngentliziyo yakho yonke. Oh Nkosi, ndiyathandaza ukuba uya kumphilisa. Kufanele abe namandla empiliso yakho okanye afe. Kwaye ndiyathandaza ukuba wena uya kumphilisa. Yinikeze, yinikeze. Kulungile dade, andikuboniswa into ethile. Kukho abantu abanintsi kwesi sihlwele sigula ngento ekwanye oyiyo. Yabona, andikubonise into ethile. Unentliziyo ephakuzelayo, andikubonise phandle phaya. Bonke abakhathazwa yimithambo luvo, phakamisani izandla zenu. Nentliziyo, phakamisani izandla zenu. Angela kubo, yabona? Ndingathini ukubiza ngamnye wabo, yabona? Andinakho ukuyenza, kodwa ndinganakho nje ukuva ngokuvakalelwa laa mbumba inkulu. Tshaba luzama ukukubamba kwaye lubiza phaya lucela inceba. Luza kulahlekelwa nokubamba kwalo ndaweni yonke, njalo lonke. Ke ingaba uyakholwa aliyi kuphumelela okokuba loyisiwe kuwe kanye ngoku. Uziva ngokwahlukileyo, akunjalo? Ubuphilisiwe kanye ngoku ya, hamba indlela yakho. Uvuya uthi enkosi kuwe, yizane nekazi elitsha, kholwa ngentliziyo yakho yonke kwaye uphilisiwe egameni lika Yesu. Wanga udade wethu angaphiliswa. Thixo, sikelela le nkwenkwe incinci ngobu busuku. Oh bethu, uyakholwa uYesu uza kwenza uphile, kulungile egameni lika Yesu. UThixo akusikelele, kulungile. Yiza ngoku kwaye ukholwe mzalwane. Yiza mzalwane wam umncedise. Yiza wena umana iintsikelelo zenkosi. Ndibeka izandla zam phezu komzalwane wam egameni lika Yesu. Wangangaphiliswa. Nikeza. Wonke umntu uyakholelwa, yibani nokholo. Musani ukuthandabuza. Kholelwani njengoku. Njengokuba singemi kuye wonke umntu oko akuthethi. Ucela nje ndiyayibona kodwa andifuni umbono nje u. Yinto ethile ngohlobo lokuqhagamshela kuni xa uthetha ebantwini. Niyazi endithetha khona, iyaqhagamshela kwaye emva koko uyi yiloo yabona uyi kwenza buthathaka.
Just a moment, something happened in the audience.
Nje umzuzu, into ethile yenzekile esihlweni. Ukuba uyakholwa, akusokuze kufuneke ube nolatyando lesinye. Uchukumise umqukumbelo wengubo yakhe, dade. Yintoni ayichukumisileyo? Ixeleleni. Yintoni ayichukumisileyo? Ayikwazeki kwenzeka okokuba yena achukumise mna ephaya. Kodwa wenze kanye nje ngoku, mandinixelele into ethile. Ebehleli kanye phaya ngoku ethandaza. Thixo, menza ndibize. Ukuba oko akunjalo, ukuba lowo ngumthandazo wakho, nakuya, yabona? Oko okuqinisekileyo, wenza into ekwanye kwaye ubone ukuba ayinjalo. Yenza nje into ekwanye. Kulungile. Ndingabangazaniyo omnye komnye. Andikwazi kwaye nawe akundazi. UThixo uyasazi sobabini. Ngelixa intambiso ilapha, siya kubona nje yintoni ingxaki. Into yokuqala, ukhathazwa ngamehlo akho, intloko yakho, uneqhina kwingalo yakho yangasekunxele nesihlahla. Injalo loo nto. Uyakholwa. Usuka kwindawo ebizwa Sunnyvale. Nkosikazi White, goduka uvuya uze uphile. Kulungile, yibani nokholo kuThixo, kholelwani njengoku, wonke ubani, bizani ngoku nize ni, ingaba niyakholo, wonke ubani athandaze. Oh, gcina nje phambi koThixo uthandaze. Yiza mzalwane, egameni likaYesu philiswa, yiza dadi esithandwa, yiza ukholwa ngenhliziyo yakho yonke, oh Nkosi, egameni likaYesu, philisa udade wethu, amen. Yiza dadi esithandwa, kholelwa nje oko uThixo akwenzayo, ubukhona bakho, bugqitha phantsi komnqamlezo ngoku, egameni likaYesu. Wangangaphiliswa. Yiza dade, gqitha phantsi komnqamlezo, ukholelwa ngenhliziyo yakho yonke, ingxaki yomqolo iya kumka, kwaye ungagoduka uze uphile. Kulungile, egameni likaYesu Kristu. Yiza dade esithandwa, oh Nkosi, ndiyathandaza, njengoko egqitha okokuba uya kumphilisa. Amen. Yiza dade, kholwa ngoku, balungiseleni, thandazani, wonke umntu thandaza. Yiza, egameni likaYesu, wangayena angaphiliswa. Amen. Yiza ngoku, kholwa ngenhliziyo yakho yonke, dade olusizi, imbi kakhulu. Uyakholwa uThixo uyayazi intoni engalunganga ngawe, uyakholwa ngandixelela, ngoko, ingxaki yobubhinqa iyekile. Goduka uze uphile. Yiza, kholwa, kulungile, dade osisithandwa. Yiza, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke, ucinga ubuphilisiwe ngethuba eligqithileyo xa besibathandazele abo banengxaki yentliziyo phandle phaya. Uyayenza, qhubeka, philiswa, kwaye uyikholelwe ngenhliziyo yakho yonke. Masithi mayibongwe iNkosi, wonke umntu, yibani nokholo kuThixo. Yiza, mzalwane wam, egameni leNkosi uYesu, wangangaphiliswa. Amen. Ingaba ayimangalisi? Akamangalisi yena, akumangalisi yena wayebizwa, mcebisi, Nkosana yoxolo, Thixo onamandla, bawongu naphakade. Thandazela abakho obathandayo, thandaza nje, hayi ukwenzela isiqu sakho, ukwenzela abakho obathandayo, nje umzuzu, thandazela umntu othile. Nenekazi, uyakholwa, uyakholwa uThixo angandixelela yintoni omele yona apho, ndibona une, oh, ngomnye wabasebenzi. Ndikwazi, ndiyaqikelela, andizange ndakubona, hayi ngaphezulu kwaphandle phaya esihlweleni, ngaba wakukulungile, esihlwele siya kuyazi, injalo loo nto. Uyakholwa uKristu angatyhila kum yintoni ingxaki yakho, kwaye ukuba yena uyayenza ngoko, ewe, ekubeni enxibe laa nto yokuphawula, abanye abantu bangaba ngaphakathi apha baze bathi kulungile ngokuqinisekileyo, lona lingumsebenzi, uyalazi, andizange ndahlangana nalo ebomini bam. Andazi nto, kodwa ukuba ndiyakuxelela iphi na ingxaki yakho kunye nento ethile, uyayazi kufanele ibe yinto ethile ngaphandle kwam ndiyenza. Ngaba injalo, akukho apha ukwenzela isiqu sakho, lapha ukwenzela unyana wakho, injalo loo nto, kwaye unento engalunganga ngezihlunu zakhe. Iluhlobo lokonakala kwezihlunu, ibangela abe kwimeko, amehlo akhe aphithane nayo yonke into, abe phakuphaku, ngenene. Igama lakhe nguDonald. Goduka kwaye ukholwe, menze aphile, thabatha la tshefu. Yiba nokholo kuThixo, sukuthandabuza, ngeza dade, yiza ukholo, oh, masithandazeni, wonke umntu abe semthandazweni, yiza dade, Thixo, egameni likaYesu Kristu, wangawudade angaphiliswa, yiza ngoku, dade sithandwa, injalo lona, yiza ngapha, oh Nkosi, njengoko egqitha phantsi komnqamlezo kaKristu, langa igazi lingachukumisa umzimba wakhe, yiza dade wethu othandekayo, kholelelwa umncinci, kwaye Nkosi, njengoko egqitha phantsi komnqamlezo, beka izandla zam phezu kwabo kwaye ndicelela impiliso yabo egameni likaYesu. Yiza mzalwane wam, gqitha phantsi komnqamlezo, ukholelwa ngentliziyo yakho yonke. Ungakufumana oko ukucelayo egameni likaYesu Kristu wangangaphiliswa. Amen. Yiza mzalwane ngokunjalo, yiya kanye phantsi komnqamlezo, ukholelwa egameni likaYesu Kristu, nikeza injalo loo nto. Yiza dade wethu, yiba nokholo kuThixo, sukuthandabuza, kholo egameni likaYesu Kristu. Icela isicelo sakhe sinikezwe. Amen. Thandaza mzalwane, wonke ubani makathandaze, ndaweni yonke, kulungile. Egameni likaYesu Kristu wangawudade wethu angaphiliswa. Yiza dade, egameni likaYesu Kristu wangangaphiliswa. Amen. Yiza. Nabani lowo uthandazayo, indoda ethile phaya, qhubeka uthandaze. Egameni likaYesu Kristu wangangaphiliswa. Yiba nokholo kuThixo, yiza dade, kholwa ngoku, intliziyo yakho yonke. Egameni likaYesu Kristu wangangaphiliswa. Yiza mzalwane wam, uyakholwa enkulu kakhulu indoda enamandla kodwa noko ngengxaki yesizwe kholwa ngenhliziyo yakho yonke uze ugodwe phila egameni lenkosi uyesu kulungile uyakholwa dade omncinci kulungile yiza kum apha egameni lenkosi uyesu sanga isicelo sakhe singanikezwa kholwa mzawane wami ngako konke okungaphakathi kuwe egameni likayesu kristu wanga isicelo sakho singanikezwa sukuthandabuza qhubeka ungabona. Yiza uthixo wakusikelele inkosi mhlekazi konke kulungile kunjalo uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke uthixo wakusikelele mfana egameni likayesu wanga ungaphiliswa. Yiza dade ingaba sisiphelo somgca wokuthandazela onke amakhadi okuthandazelwa aphelile uphila njani uyandikholelwa ukuba ndisisicaka sakhe njalo uyakholwa ngoko andixelela konke malunga nazo zonke iingxaki zakho kulungile ngoku ndiyakholwa wena nje uthe usandula kuphuma esibhedlela enye yezinto ezingalunganga ngawe unehleze elobhubhileyo ingxaki ihlezeni lakho kodwa amava akho asesibhedlela ibe ingawengxaki yobubhinqa ayikhange iphile injalo loo nto ayinjalo kwaye igama lakho ngunkosikazi Potts goduka uze uphile ngoku ingaba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke yiba nokholo laa ndoda ihleli kanye emva phaya yileya ndiqhubekekayo ndiyibona iyathandaza inehempe emhlophe ivuleke ikhola ithandazela umhlobo wayo ohleli ngaphaya ukusuka kuyo phaya onemeko yengqondo ingaba uyakholwa mhlekazi yima ngeenyawo zakho uze uyamkele beka izandla zakho phezu komhlobo wakho apha nantsoko uthixo wakusikelele goduka uze uphiliswe nyana uyesu kristu ukuphilisile halleluya wayithandazela isihlobo sakho oko koko ikwenzayo uyesu kristu unyana kathixo uyazenza ezi zinto uyakuphilisa uyakukholelwa oko nanku umfazi ehleli kanye apha enento emhlophe entlokweni yakho uhleli kanye ngakwintombi inento eluhlaza ukujongeka into ethile ezinweleni zayo umfazi uthandazela umyeni wakhe injalo loo nto unomhlaza kwaye uyoyika uyabuyela kuye kwakhona injalo loo nto ayinjalo kulungile uyakholwa yima ngeenyawo zakho ngoko yamkele egameni likayesu kristu yanga ingemka kuye thandazela umntu othile thandazela isihlobo thandazela umntu othile apha ngasemva kakhulu phaya ubona indoda ihleli ngasemva emva kwalo mfazi apha ngasemva kakhulu ihleli owesibini ehleli khona phaya ithandazela umfazi wayo unokuphazamiseka kwemithambo luvo uyakholwa mhlekazi kulungile yima ngeenyawo zakho uze wamkele impiliso kwaye ukholwe ngentliziyo yakho yonke goduka uze umfumane yena ephilile uthixo wakusikelele mzalwane wam othandekayo kholwa ngako konke okungaphakathi kwakho wonke ubani uyakholwa ubani nokholo kuthixo apha encinci intombi iphakamise isandla sayo kanye apha nako ukukhanya kujinga phezu kwakhe ow iyi nako omncinci kukho ababini babo inenekazi elincinci liphakamise isandla salo inenekazi elincinci lihleli ecaleni kwakho bangeleka ngathi ukukhanya kujinga phezu kwenenekazi elincinci elilokhwe ekhangeleka luhlaza liyinxebile uthandazela umntu othile umtshana unengxaki yentliziyo uphakuphaka injalo loo nto ayinjalo akakho apha useLos Angeles lowo ngudade wenu isizathu yisondela kakhulu uyathandaza naye kodwa wenzela isihlobo uthandazela ukuguquka kwesi sihlobo esi sihlobo ngumkatolika kwaye uthandazela sona injalo loo nto nobabini ningoodade ukuba oko yinyaniso yima ngeenyawo zakho uthixo wakusikelele andikwazi andizange ndakubona ebomini bam kweyinto engaqhelekanga malunga nawe ungabe ube usendaweni ethile okanye wazi umntu othile osuka ndaweni ethile apho ndakhe ndaba khona ndibona indawo ekhangeleka ngokungaqhelekanga asiyo kwa yijamani ingaba ulijamani injalo loo ulilo koko kuchaneke ngqo kulungile ukholo lwakho lukunika isicelo sakho goduka uya kuyifumana ngendlela oyikholelwa ngayo haleluya ndinicela umngeni egameni likayesu kristu ukuba niyikholelwa ukuba yinyaniso ndinicela umngeni njani ingaba kukho umoni apha ongathanda ukuza apha aze eme phambi sibheke phambili ngomgca wempiliso sihlobo esingumoni wena uwileyo ungathanda ukuyazi inkosi uyesu njengomsindisi wakho Yiza up nje umzuzu ngelixa ihadi lisidlalela olumnandi ubizelo esiguqweni. Yiza up umoya oyingcwele uyayazi ungubani. Ukuba unesidingo sikaKristu kanye ngoku ebomini bakho, ngeza uhle nje kweli xesha uze ume up esiguqweni. Eli iyakuba lixesha lokugqibela, ndingaze ndibe nokuthandaza kunye nawe kuyo yonke imihla yobomi bethu. Eli lithuba lakho. Thixo akusikelele mfo omtsha. Ungeza umntu ongomnye le ndoda izayo apha, umntu ongomnye yiza kanye ezantsi emva kwekhuselo phaya uze uze kanye siguqweni ngoku ngelixa silindileyo nje ithutyana. Siza kulinda. Yiza kanye apha mhlekazi uze ume kanye apha. Umntu ongomnye ongathanda ukuza ame ecaleni kwakhe, buma. Yiza kanye apha phezulu ngoku uze ume apha ukuze sibe nako ukukuthandazela. Ndingavuya, ndingavuya kakhulu ukuthandaza kunye nawe. Yiza nje kuko konke sikucelayo kuwe ukwenze. Thixo akusikelele mhlekazi. Yima kanye apha. Ngaba ukhona omnye? Kukho umthombo uzele ligazi litsalwe emithanjeni kaEmmanuel apho aboni banyalwe phantsi kwempukuma bohlukene nawo onke amabala abo amdaka obutyala. Ngaba uThixo okwindalo yakhe, uThixo elizwini lakhe, uThixo kunyana wakhe ngoku. Ngaba uThixo usebantwini bakhe, uhle uThixo ulapha kanye ngoku ufuna ukungena akunakuza. Ukho umthombo uzele likazi utsala. Ohlukene nawo onke amabala abo amdako butyala. Ningeza kanye ngoku nina abanesidingo sikaKristu. Asikhathali ngoweliphi ibandla okanye leliphi oya kulo okanye leliphi oya kuya kulo. Yiza injalo loo nto. Nikela kanye apha esiguqweni ngoku. Wena ungenaye umoya oyingcwele ungathanda ukuza, yiza kanye ngoku ngelixa siculayo. Yiza. Bayaboni bahlohlwe phantsi kwempuphuma bohluke. UThixo akusikelele sithandwa. Nosara omncinci endlini malunga nobudala bakho. Yabona okuya mama. Bohlukene nawo onke amabala abo amdaka obukhulu. UThixo akusikelele dade. Ingaba uqondisekile ukuba uKristu usebantwini bakhe? Yiza phambili ngoku. Akunakuza. Umela ngaphandle. Yiza ngale ndlela. Bayaboni bahlohlwe phantsi kwempuphuma bohluke nenawo onke amabala abo amdako obutyala. Isela elifayo lavuya ukubona umthombo ngomhla walo. UKristu unikelwe kuwe sihlobo, ungeza kwaye umamkele nanga ngoko. UThixo akusikelele, kulungile oko, hamba kanye. Uhlamba zonke izono zam zimke, uhlamba zonke izono zam zimke. Uhla bazongi zono zamzimke kwaye phaya ndinga noko ndimbi hlamba zongi zono zamzimke ke ndiyakuqiniseka ukuba akukho gaze ezandleni zam ngalo mini yomgwebo lijuziswa kum kuthiwe ubufanele ube mdana kancinci. Ndiyacela kwaye ndimeme wonke umntu ongena Kristu, ongena themba, ongena moya oyingcwele egameni likaYesu Kristu, ndikumemela apha kwesi siguqu. Yiza kwaye wamkele yena ngoku, kodwa ukuba akuyenzi ngoko andiyi kuba naxanduva kulaa mini yomgwebo. Yijonge ngoku ngelixa uKristu ephakathi kwethu, siya kuqonda oko. Uthixo osehlabathini lakhe, niyabona phandle phaya. Uthixo elizwini lakhe, niyambona apha. Uthixo kunyana wakhe, niyambona emnqamlezweni. Uthixo ebantwini bakhe, niyawubona wona unyakama, usebenza ulapha. Ngoku, masizeni ngelixa sicula ityeli lokugqibela. Kukho umthombo ozeliswe ligazi. Aninakuza na. Kukho umthombo ozeliswe ligazi. Nanku umthombo apha emnqamlezweni. Aninakuza na. Kwimithambo kaEmanyueli kwayaboni bahlohlwe ngaphantsi kwalaa mpuphuma bohlukene nawo onke amabala abo amdako butyala. UThixo anisikelele onke amabala abo amdako butyala bohlukene nawonke amabala abo amdako butyala kwayaboni bahlohlwe ngaphantsi kwalaa mpuphuma bohlukene nawonke amabala abo amdako butyala. Qhubekekani nje nisiza, ilungile loo nto. Qhubekekani nihamba, siya kuqhubeka silindile. Inexesha elininzi lokulindela abantu abaguqukayo ukuba baze esiguqweni. Izani, sichulumancile, siyavuya, sinombulelo kuThixo ngokuba nisiza. Nyukelani kanye apha ngoku ebukhoneni bomoya oyingcwele, yena ungokhoyo kwiindawo zonke, onamandla onke, ongenasiphelo. Ungeza ngoku kuye ngelixa inceba yakhe iqukuqela ukunisindisa bonke, ukuninika yonke into eniyidingayo. Yena ulapha ukuninika umoya oyingcwele, usindise uboni benu, uphilise naziphi izifo zenu, ukunenzela yonke into eniyinqwenelayo. Inkosi inisikelele. Ngoku ngelixa isihlwele sithandazayo ngenzolo, ndiza kuthetha kwabo abalapha zihlobo. Into ethile inixelele ukuba nize kwesi siguqu. Ibi yekwanye eyaziyo intliziyo yakho, okwamnye othetha apha, umoya oyingcwele, uThixo. UThixo ngumoya oyingcwele ebantwini bakhe, exolelanisela ihlabathi kuye. Ngoku yena uzele kuxolelanisela nina kuye. Ninoyolo nina, anoyolo amehlo avulekileyo ukubona ubukumkani bukaThixo. Kube kukho amawaka abantu benu phambi kwenu, amakhulu kunye namakhulu abazali babazali benu abanqwenela ukubona le mihla. Amaninzi amadoda abalulekileyo phambi kwethu, amaninzi amadoda abalulekileyo phambi kwenu anqwenela ukubona ixesha xa umoya oyingcwele uyakuza ebandleni aze enze oku nikubonayo ngalemva kwemini. Bafela elukholweni bekholelwa ukuba ngenye imini abantwana babo baya kuyibona. Ngoku niyibonile ngalemva kwemini, nilivile ilizwi, niyayazi inyaniso kwaye uThixo uvule amehlo enu imithandazo yabo. Nanga amantombazana amancinci emile apha, umama emile ephethe amantombi amabini amancinci. Izinto ezincinci ziyeza zilila, andazi ukuba umntwana abantwana ngamanye amaxesha abohlwayi abadala ezintliziyweni zabo ezincinci ezithambileyo abakhange bayitsale bayigqithise zonke iintlobo zokuphoxeka kwehlabathi nezinto zithambile kwaye zilungile. Ndibukele la mabini amantombazana amancinci egoniwe enamathele kwinenekazi nje ngohlobo ababejonge into ethile eza kwenzeka. Ngokuqinisekileyo uThixo uthetha kubantwana bakhe abancinci, itshilo njalo iBhayibhile. Bavumeleni abantwana beze kum, sanukubalela. Ndibona umama omncinci apha ebambe usana lwakhe olulungileyo oluncinci, usana eluphethe ezingalweni zakhe. Uzile apha ngoku ukuze axolelaniselwe kuKristu. Ngoku ninoyolo nina, akukho mntu unokuza kum. Umfana ebambe umfazi osemtsha, ndiyaqikelela, emile phaya embambile, uyalila, uthokombise intloko yakhe ngentlonipho. Niyazi ukuba lowo ngumsebenzi kamoya oyingcwele. Abanye encinci amehlo antsundu intombi ijonge kumalunga nesixhenxe okanye sibhozo iminyaka obudala, antsundu amancinci amehlo kunye neenwele ezintsundu, ubuso bayo obuncinci buyakhazimla bonke, ulindele into ethile. angabe ungumSpanish. Ndibona umfazana osemtsha othandekayo nje ukuphambana kweendlela zobomi kunye nentloko yakhe iqutyudiwe kwintlonelo, iingalo zakhe zisongiwe. Ndibona abanye iinwele ezingwevu, iintloko zabo ziqutyudiwe. Eli lithuba elindilisekileyo. Khumbulani zihlobo, asizange nje sinyukele apha nje ukuza sizile ukuba uThixo unibizile. Nizizitsaba zalo mhlangano ngale mva kwemini. Ngokuphandle nizizitsaba zenceba kaYesu Kristu okokuba unibizile ukuze nixolelaniswa kwaye nize nizokwamkela yena ngale mva kwemini. UThixo abe nani. Banoyolo abo, yabona, bathi balambele kwaye banqanelwe ubulungisa. Baya kuhluthiswa ukufumana oko kwintshumayelo yasentabeni. UYesu uthondalo. Abafana abamileyo apha nje abafana mhlawumbi ishumi elinesibhozo amashumi amabini eminyaka obudala mhlawumbi abashumayeli abasezayo ndingakwazi kanjani oko mhlawumbi ukusuka phaya kuya kuphuma imishinari eya kukhanyisa ihlabathi mhlawumbi kubo abafana kuyaza izipho eziya kujulisa amawaka emiphefumlo iyise kuKristu kwaye nanikho ngalamhla apho xana beza esiguqweni elinjani ukuba mnandi ixesha masithobise iintloko zethu ngoku ngeli xa sisenza umthandazo akukho mntu unokuza kum watsho uYesu engathanga ubawo wam amtsale kuqala kwaye bonke abo bazayo kum andisayi kubakhuphela ngaphandle ndizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo imithwalo yakuninika ukuphumla Nkosi apha bakho bazile ngokuba ubacelile ukuba baze umoya oyingcwele entliziyweni yabo unyakamile waze wababiza kwaye bezile naba bemile esiguqweni beguquka iintloko eziqutyudiweyo befuna ukuzaliswa ngumoya wakho wabakho bakho ubulungisa bazalise Nkosi ngcwalisa ubomi babo bathumelele kumadlelo okuvuna aba bantu abemileyo apha belindile kungaba nje sendlwini kungaba ekunqumlezeni ulwandle kungaba ndaweni ithile kodwa kukho isivuno silungele ukuvunwa Nkosi ndiyathandaza ukuba ungcwalise imiphefumlo yabo kwaye ubagcwalise ngomoya bade babe zizitya ezonyuliweyo zakho mhlawumbi umfazi omncinci wasekhaya ukuba avune abamelwane mhlawumbi umntwana omncinci ukuthetha ngoYesu kwintombi encinci esikolweni mhlawumbi umfana athwale ivangeli ayise eMexico elinye lasemzini ilizwe ndaweni ithile siphe oko Nkosi omdala athethe kwimbombo yesitrato kwiqabane lakhe mhlawumbi ndaweni ithile ingenye indoda yasefektri umphathi wayo okanye kwabo basefektri wena uyayazi thixo ndiyathandaza ukuba uyakubazalisa njengoku ngobulungisa bakho nenceba bezile ndiyayazi wena ubamkelile ngokuba uthe lo uzayo kum andisayi kumlahlela ngaphandle lo uya kundivuma phambi kwabantu yena ndiyakumvuma phambi kobawo wam neengelosi ezingcwele ngoko ke bemile esidlangalaleni ukwenze uvumo abalungisanga bafuna ukulunga bamkele bawo ndiyathandaza ukuba basikelele kwaye ubenze abantwana bakho kusukela kule yure ukuya phambili ngegama likaYesu Kristu amen uThixo anisikelele ngamnye kuni yamkelani umoya oyingcwele ngoku yani kanye egumbini apho sinokuhlangana khona emva apha size sibeke izandla zenu phezu komnye ngamnye wethu sithandaze kanye emva phaya buyela kanye emva kwigumbi elilungisiweyo emva phaya apho niya kuba khona nje kwixeshana elimbalwa emva phaya ukwenzela ukugcwaliswa okugcweleyo kuqani phantsi bulelani uThixo ngokundisindisa izandla mazibekwe emqolo wenu phaya ukwenzela isidingo sakho nangenxa kamoya oyingcwele uThixo anisikelele sikelela lo mama mncinci bonke babo beqhubeka bephethe iintsana zabo ezincinci kwaye utata ephulula iinwele zosana lwakhe oluncinci besazi ukuba naye uyayazi ukuba ngenye imini angamxelela omncinci wakhe sahlala kulaa mhlangano apho beza kwinkosi uYesu kubuncwane banaphakade Kukho ilizwe elihle kakhulu kunosuku kwaye ngokholo singalibonela kude kuba ubawo ulinde ngaphaya kwendlela ukusilungiselela eyokuhlala indawo phaya kubungcwele bana phakade osiyakuhlangana kwelanqwe melihle kubungcwele.